Mbale Nevo, ndipo masana abwino, madzulo kani, kwa bwenzi athu ofunika. Ndife okondwa kubwerera kuno kutchalichi usiku uno kwatentha pang'ono ndipo chotero ife tiyesetsa kuti tifulumire basi mwansanga momwe tingathere kulowa molunjika mu uthenga. Choyamba ife tili ndi zolengeza zina zoti tizipange ndicho chosowa cha pemphero lapadera. Ine ndili ndi makalata anu kumbuyo uko omwe ndinapatsidwa ndi ya mlongo yemwe akumverera kuti ali ndi chotupa mu ubongo. Ndipo panali wina mu Louisville ndi mchimwene wa mtumiki wina, abambo ake ali ndi vuto la mtima, ndipo pali ambiri anthu ambiri amene akudwala mdziko lero. Ambiri akumayimba ndipo ndithudi ife tikuwapempherera iwo ndi mtima wathu onse kuti Mulungu atithandize ife. Nthawi zambiri pafupifupi 95% ya utumiki wanga imakhala nthawi zonse zimenezo kupempherera odwala. Inu mukuona, koma ine ndimangokhala ngati ndimakhala ndikuona pang'ono kumene ine ndikupemphererabe odwala, tsopano muzikumbukira zimenezo. Zimenezo zimapitirira limodzi ndi izo. Koma ngati ife tingautengere a mpingo pomwe ungakhazikike pamalo, ndiye ndikukhala mudongosolo kuti ife tikakhoze kugwira ntchito. Inu mukuona, tikuyenera kukhala mudongosolo, mwaona, kuzibweretsa zonse pamodzi. China chake chinangokhudza mtima wanga mphindi pang'ono zapitazo. Pamenepo ndi pamene bambo msilikali wachikale wang'ono, mkono wake umodzi unatsala pang'ono kuti womberedwe, mwendo unatsala pang'ono kuti womberedwe. Iye sali kuno kuti andimvetsere ine panopa, koma akalonga weniweni wa munthu, dzina lake Roy Robertson, ndi mmodzi wa matrusti athu kuno kuchalichi, ndipo njonda ina yabwino ya Chikristu. Iye anangoponda pamenepo ndipo anati, "Mbale Branham, musawayiwale a president." Anati, "Izo zinandivetsa ine chisoni pamene iye amatsika. Ndinaona pa televizioni iye akutsika mundege misozi kutsika pa masaya ake, ndipo kamwa yake itapotokera kumbali." Inu mukudziwa, iye anali komwe uko ndi Roy ndi iwo mu nkhondo imeneyo. Zilibe kanthu ngati inu mumasemphana naye mundale, iye ndi president wathube. Inde bwana, kwa ine sindine wa Democrat kapena Republican, ndine mkhrisitu. Koma ine ndikukuuzani inu, ine ndithudi ndinali ndikuyamikira kwa kukulu kwa President Dwight Eisenhower. Bwana, iye ndithudi wakhala ali munthu mmodzi wopambana mwakuganiza kwanga. Ngati iye akanati akuyimanso, ndipo ine ndili woti ndikukavota, ine ndikanamuvotera iye kenanso uko mkulondola. Ine sindikusamala ngati iye akanakhala wa usinkhu wa zaka 100, ine ndikanamuvoterabe iye, chifukwa ine ndimamukonda iye. Ndipo tiyeni timukumbukire iye mmapemphero athu usiku uno. JT, ine ndithudi ndikuyamikira msonkhano wabwino umene uja. Inu nonse, inu ndi mbale Willard munali nawo sabata ino. Ngati ine ndikanalowa kuchokera kunja, inu nonse mukanati, "Chabwino mbale Branham, tsopano inu mukudziwa wakuti ndi wakuti." Koma izo ndi zabwino kungoima panja ndikumvetsera kwa inu. Kodi inu simukuona? Chabwino, chotero nzabwino kwambiri. Ine ndikufunidwa ndi mipingo ina, ngati inu nonse mukuzifuna izo, ngati muli okonzeka kupita kukachita ubusa tsopano, ngati inu munalandira maphunziro anu, ndipo omwe ine ndikukhulupira kuti muli nawo, ndipo munazikonza zonse. Ine ndikufunidwa ku Oregon, ena ku Washington, California ndi Arizona, malo siyana-siyana. Ndipo ngati inu mukufuna kudzatenga mpingo kapena chilichonse bwanji, konkuno ndi malo abwino oyambira konkuno. Ndipo pali miyoyo ikulira konse-konse, ngakhale kumalo okhala amwenye ndi kulikonse kumene inu mukufuna kupitako. Mungotidziwitsa ife, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti anyamata inu mwazikika tsopano uko mkulondola. Ine ndimangokonda kuwaona iwo akuchita zimenezo. Kuli mbale Rado kumtunda uko panseu, ndikupita kumeneko kuti ndikakhale ndi msonkhano wa iye mmasiku ochepa. Akakhala ndi chitsitsimutso, mbale Rado akatero. Ndipo ine ndikukumbukira, ine ndinkakonda kumukankha bwenzi wang'ono uyo kulikonse, kuyesetsa kumupangitsa iye atuluke mu goli ndi kukalalikira. Iye anali wotsalira kwambiri. Iye ankakhoza kumati, "Ine sindingathe kuyankhula basi." Inu mukuyenera mudzamumvere iye. Amen. Mukuona, inu simukudziwa chomwe inu mungachite ngati inu mutalola mzimu woyera kuti ukugwireni inu. Mukonkulondola. Ndipo mbale Graham Snelling ku Utica ndi mbale Junior Jackson ku Musuko ife timaitenga yonseyo kukhala mipingo yathu ya pa ubale pamodzi ndi ife. Ife tonse tili pamodzi. Ife sitimatsutsana pa ziphunzitso zathu kapena ziyembekezo zathu ndi zolinga ziphunzitso zathu ndi zofanana. Ife timaima limodzi basi tilichonse limodzi ife ndi mpingo umodzi basi. Ndipo ife ndithu tingakonde titakhala ndiyo itamwazikana konse konse ife tili nayo ina ku Africa. Ina ku India ndi konse kozungulira kuzungulira dzikoli ndi kumene ife tikuifuna iyo kumwaza uthenga ndipo ine ndikuona anyamata amene wakubwerapo monga mbale JT Panel kuno ndi mbale Willard ndiwo pamene iwo akubwerapo anyamata achichepere pamene ine ndikukalamba ngati panga khale mawa iwo adzakhala amuna amene wa mawa. Ine sindikufuna uthenga uwu kuti udzafe konse iwo basi sungatero. Iwo kuyenera ukhalebe moyo. Ndipo ine sindikukhulupira kuti tili ndi nthawi yochuluka kwambiri yoti tiubweretse iwo. Khanda laling'ono limene iwana nena kuti limwalira, ine ndikuona inu mwakhala nalo muchali chitsiku lonse lero mulungu. Izo ndi zabwino kwambiri. Ife tikuthokoza Ambuye chifukwa cha zimenezo, kuti Ambuye ndi wachisomo, wodzaza chifundo. Muzingokhulupirirabe zomwe inu munawuzidwa kuno, maona, izo zikhala bwino. Tsopano, kodi mukukondwera ndi kuphunzitsa? Inu mumakonda kuphunzitsa? Oh, ine ndikuganiza kwenikweni kuti zimatichitira ife ubwino. Izo zimatipatsa ife kupumako pang'ono kukupempherera odwala ndi masompenya ndi machiritso a uzimu. Ndithu tsopano usiku uno ife ukatha msonkhano ife tidzapempherera odwala kenanso usiku uno. Ife nthawi zonse timafuna kuchita zimenezo kumubatiza aliyense pa nthawi iliyonse. Ndiangati akukumbukira pamene ine ndinkaendera mawaya amagetsi. Chabwino ine ndaenderapo kudutsa motsatira mawaya amagetsi nthawi zambiri ndinkaenera kuyenda mamayilosi 30 pa tsiku kudutsa mchipululu. Ine ndimakhala ndi mamayilosi 280 achingwe choti ndichiyendere. Ine ndinkakhoza kutsika ndi kudutsa kumeneko malaya ali mmanja mwanga ndipo nditatoperatu ndikuyenda kudutsa munkhalango zimenezo ndi udzu woyanga ukucheka. Kukumana ndi mlimi wina wo kalamba ndi kukhala pansi pa mtengo ndi kuyankhulana naye zokhudza kubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu. Iye ankati, chabwino, ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna kuti ndibatizidwe. Ine ndinati, kuno sikutali kwambiri ndikhwawa. Ndipo iye ankati, ndipo ine ndawatengerapo ambiri a iwo kumusi kumeneko ndipo ndawabatizapo iwo mu dzina la Yesu. Kuwatenga ndikumatsika nawo nthambo basi mwamphamvu momwe ine ndikanathera uko nkulondola. Nthawi zambiri nditavala zovala zanga zakale zogwirira ntchito kumubatiza mmodzi kubwera pamenepo nditatsika pa polo kukhala pamenepo kumagwira ntchito pa polo. Ine ndinali woyang'anira zanthambo nanenso kumagwira ntchito pa polo ndi munthu kumayankhula naye za Ambuye. Iye ankati bwanji bile limodzi la masiku awa ine ndidzabwera ku tchalichi chanu ndipo ndidzabatizidwa. Ine ndinkati chifukwa chani iwe ukufuna kudikilira mpaka nthawi imeneyo? Ife tili mphepete kumene mwa mtsinje pali madzi ambiri pamenepo. Agwireni iwo pompano uko nkulondola nthawi yake ndi imeneyo. Filipo anati, ndindo anati kwa Filipo, madzi ndi awa, nchiani chingatilepheretse ife, uko nkulondola, palibe, ngati inu mwakonzeka, nthawi ndi yomweyi, musalole kuti ndiyerekeze apeze mpata woti aponyeremo china chake mmenemo. Musasiye kuti mudzachite mawa zinthu zimene mungathe kuchita lero, mawa likhoza kusabwerera inu. Ine ndikukumbukira nthawi ina ine ndinachita zimenezo, ndinaphunzira, zinandiphunzitsa ine phunziro. Ine ndinasiya china chake chomwe ndikanachichita tsiku lina, ndipo tsiku lotsatiralo linali lochedwa kwambiri. Tsopano, moona ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu nthawi yonseyi, koma ine ndimangokhala kwambiri, wosokonezeka kwambiri, ndipo ine sindikudziwa, ine ndimangomvelera bwino kwambiri mpaka ndimangodzipeza ndekha nditabalalika pafupifupi. Ine ndimangomvelera bwino kwambiri. Tsopano, tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe ife tisanafike ku mawu. Atate athu akumwamba, inu ndi Mulungu wamoyo, wamoyo nthawi zonse. Dzuwa lomwe langolowa kumene, dzuwa lomwelo Danieli ankali yang'ana ilo pamene likulowa. Yeremia ankali yang'ana ilo likamalowa. Adamu ankali yang'ana ilo likamalowa. Yesu ankali yang'ana ilo likamalowa. Ndipo ndi dziko lomwelo lomwe iwo anakhalamo ndikuyendamo. Ndipo inu mudakali Mulungu yemwe yobe. Usiku uno pali zopempha zambiri. Bambo yemwe ali ndi chotupa pa ubongo. Mlongo akuopanso chinthu chomwecho. Ndinu chiyembekezo chokhacho Ambuye chimene chilipo pa izo. Choto pa chimene cho chakhala choyipitsitsa palibe chimene chingayimitsidwe. Icho chapitirira pakuti manja adokotala angafikirepo. Koma usiku uno ife tikupita ndi legeni yathu yaing'ono kumutsatira mwana wankhosa ameneyo kuti timubweretse iye kukhola la Atate.
In the name of the Lord Jesus,
mudzina la Ambuye Yesu ife tikulondolera pemphero lathu kuti tiphe mkango chotupa chophuka motetezeka kuti tiwabweretse iwo mukhola. Ndipo ife Mulungu tikuwakumbukira usiku uno a president athu okondedwa mbale wathu Dwight Eisenhower. Iye walitsogolera dziko li Ambuye, iye wayesetsa kuti sunga ife kutali ndi nkhondo. Iye analonjeza kuti nkhondo ya ku Korea ikanatha ngati iye akanakhoza kukhala nayo njira yake. Iye analonjeza amayi amenewo kuti iye akanawabweretsanso anyamata amenewo. Koma iye anati kuti ine ndichite zimenezo, ine sindingakwanise kuchita izo. Ine ndikhoza kuyika kuyesetsa kwanga, koma Mulungu yekha akuyenera kudzachita zimenezo. Ndipo inu munali ndi iye Ambuye. Ndipo tsopano izo zonse zakonzedwa. Bwanji iwo sanakhoze kuona izo nthawi yoyambirira. Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuthandize iye. Dalitsani moyo wochilimika umenewa Ambuye. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mudzatisankhire ife mtsogoleri yemwe akhale wotsatira. Chifuniro chanu chokonzedweratu chichitike Ambuye. Koma yemwe ife tikumuchitira chidwi kwambiri usiku uno pambali pa zochita zathu za fuko ndi uyo wamkulu ndi waulemereroyo yemwe akubwera kudzakhazikitsa ufumu umene sudzatha. Ambuye Yesu, mwana wanu, kenako iwo adzaunjika zida, mipope idzalira ndipo sipadzakhala sonkhondo, iwo adzadzala mipesa ndi kudya zipatso zake, iwo adzamanga nyumba ndi kukhala mmenemo, ndipo sipadzakhalanso konse mavuto ndiye zikadzatha zimenezo. Tidalitseni ife tsopano pamene ife tikuwafikira mawu, ndipo Atate inu mukudziwa chifukwa chimene ine ndikuwafikira mawu kuchokera kulemba ili lomwe apa, ndi chifukwa chakuti ine ndikumvelera kuti inu mukufuna kuti ine ndikachite ichi mwanjira imeneyi. Icho ndi chifuniro chanu changwiro, icho chili mudongosolo lanu, izo ndi dongosolo la tsikuli, kwalola anthu kuti apeze malo awo khazikika ndipo akonzekere ola la nkhondo. Monga mmene mbale wathu ananenera mupemphero lake kwa inu osati kale kwambiri, inu mwatiphunzitsa ife nthawi yayitali kwambiri Ambuye. Tsopano Atate, tipatseni ife maudindo athu. Mukatike ife kunja uko kwa chimene ife tikuyenera kuchita, kuti ife tikakhoze kukhala pa ntchito ya Atate, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu. Amen. Ndinalikani ndi masana opambana masanano kuyankhulana ndi dokotala wotchuka mu Louisville na mwino wake. Iwo anamva za zinthu za ulemerero za Ambuye. Ndipo abambo ake anali adokotala. Ndipo iye anabwera, ndipo anadzakhala muchipinda changa masana onse, anangobwera anadzangolowa. Munthu wodabwitsa, wovuta pang'ono ndithu inu mukudziwa, wokhala ngati wolimba wachipresbiteria weniweni kuyamba ndi kuyamba, koma anachoka ndi misonzi kuyenderera mmasaya ake. Ine Mulungu ali nawo iwo atangomatirira paliponse mu maofesi amadokotala mwana mwino. Ine sindikukhulupirira kuti alipo na mwino ku chipatala cha Norton's Infirmary amene ine sindinamuchitire umboni zokhudza kukhala ndi mzimu woyera. Ndipo ndinamufunsa iye ngati anabatizidwapo mu dzina la Yesu. Palibe dokotala amene ine ndinayamba ndakumanapo naye kulikonse kapena pali mukuona. Kawawuzeni iwo za iwo, ife tilibe nthawi yambiri mbale, zilibe kanthu kuti kuno zikuoneka zovuta bwanji. Mungodikilira mpaka inu mudzawoloke mpweya wotsiriza uwo kumeneko, ndipo mudzaone. Pamenepo inu mudzakhumba mukanachita izo. Inde Bwana. Musadikire mpaka nthawi imeneyo, tiyeni tichite izo pompano. Olalake ndi lino. Iwo akhoza kusagwirizana ndi kumakalipa ndi kulimbana pang'ono zokhudza izo, koma iwo samatanthauza izo. Iwo ndithudi samatanthauza izo. Iwo ali bwino. Iwo amapita kukakangana ndiwe, basi ingokumbukirani, iwo samatanthauza izo kwenikweni. Iwo samatanthauza izo. Iwo mwina mwake anangophunzitsidwa china chake, ndipo mwina iwo amangokakamira kuchimenecho. Chotero inu mukhoza kuona lingaliro lawo. Musamakangane nawo iwo, musamakangane ndi wina aliyense, koma inu muzingowakonda iwo mpaka muzimenezo. Kenako muziwapempherera iwo. chabwino ine ndikuganiza ife tinapita pansi kundime ya 9 ine sindiri wotsimikiza kumeneko ndikutali kwambiri kuchoka kumutu wa 3 sichoncho amuna koma izo ndi uchi mutanthwe kwa ine ife timayankhula tsopano kumbukirani chotero ife tikhoza kupeza maziko pang'ono kenanso ndipo tsopano mbale Nevo inu mudzandikoke ine pang'ono tsopano ngati ine ndingalephere kuona nthawi kuti ikutha kuti ine ndikhoze kupempherera odwala. Ife tikufuna titenge kachidutswa kakang'ono kalikonse kamene ife tingathe ndipo usiku uno ine ndikufuna kuyitanira paguwa ine kumalizitsa ndi ichi chimene ine ndikhoza kuwerenga gawo lonselo. Koma cholinga cha izi ndikuti muone malo anu mwa Khristu. Muone kuti si china chake chimene inu munangogweramo kapena china chake chimene chikanakhoza inu muyenera kuchokera kwina kwake koma ndi chimene Mulungu anakuchitirani inu iye mwini. Osati kuti munali wabwino kwambiri kuti inu munapita kutchalichi usiku wina kuti mbale wina wosauka anakutsogolerani inu kuguwa ndipo sizinali zimenezo izo anali Mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anakukonzeranitu inu kumoyo wa muyaya. Mukadzafika kumeneko tsiku limenelo zosadabwitsa a 40 akuluakulu 24 anavula nduwira zawo aliyense anavula nduwira yake aliyense anagwa pa nkhope zawo iwo analibe chinthu chimodzi chomwe iwo akanakhoza kunena panalibe mlaliki panalibe wamkulu panalibe chilichonse matamando onse kwa mwana wankhosa. Mulungu adzasonkhanitsa mwa iye zinthu zonse pa tsiku limenelo. Ngati ife tingadziwe konse ndi kuzindikira yemwe iye anali amene iwo anamupachika. Tsopano pa ife tikuyambira pa ndime ya 8 kuti ife tiike maziko pang'ono mmene iye wachulukitsira kwa ife mu nzeru zonse ndi luntha atadziwitsa kwa ife chinsinsi cha chifuniro chake. Zinsinsi za chifuniro chake ndipo mukukumbukira momwe ife tinayimira pa zimenezo ndi angati amene anali kuno mmawa uja tiyeni tione momwe ife tinakakamirira pa chimenecho chinsinsi cha chifuniro chake. Tsopano icho si chinthu cha ching'ono chabe ndiye icho ndi chinsinsi chifuniro cha Mulungu ndi chinsinsi ndipo munthu aliyense akuyenera kufufuza chifuniro cha Mulungu kwa iye wamwamuna kapena kwa iye wamkazi chinsinsi cha Mulungu. Ife timachidziwa bwanji Paulo icho chinadziwika kwa iye anati sanakambirane ndi munthu aliyense kapena nofu ndi magazi iye sanapite ku sukulu iliyonse kapena ku seminare iye analibe kanthu kochita ndi izo koma iye izo zinawululidwa kwa iye ndi Yesu Khristu amene anakumana naye iye pa njira ya ku Damasiko mu kuwala kongalawira moto ndipo iko kunamuitana iye ndipo iye anapita ku Arabia ndipo kumeneko anakakhalako zaka zitatu. Kodi inu simukulingalira kuti imeneyo inali nthawi ina yake mbale Egan. Zaka zitatu Paulo ali kumusi uko ku Arabia anamuchitira renti kanyumba kakang'ono kwina kwake akumayendayenda pansi ali ndi mipukutu yakale yonse iwo analibe yatsopanoyo. Paulo analemba izo yambiri mipukutu yakale momwe mumu momwe kuti Mulungu pachiyambi anatikonzeratu ife kumoyo wa muyaya momwe kuti iye akanadzatumiza Yesu kuti kudzera mu nsembe imeneyi ife tonse tidzakhala ndi ufulu wa ku mtengo wa moyo. Iwo amene iye anawadziwiratu iye anawayitana iwo amene iye anawayitana iye wawalungamitsa kale iwo amene iye anawalungamitsa iye wawapatsa kale ulemerero. Mulungu chiyambireni dziko lapansi anatikonzeratu ife kukukhazikitsidwa kwa ana tsopano chilengedwe chonse chikubula chikudikilira kuonetseredwa kwa ana a Mulungu. Ine ndikhoza kulingalira Paulo anali ndi nthawi yopambana ine ndikanakonda ndikanakhala kumeneko ndiye inu simukanatero. Tsopano iye anatidziwitsa ife chinsinsi mudzalandire mzimu woyera pa inu nthawi ina ndipo mudzayambe kuyendetsa iwo ndipo mudzaone momwe iwo umachitira. Masana ano ine ndinali pafupifupi maminiti sate owerenga kungoyang'ananso phunziroro mwina mwake ayi ine ndinena theka la izo maminiti 15 pakati pa nthawi ndipo ine ndinayamba kuthamanga ndipo ine ndinaganiza chinsinsi ndi cha chinsinsi bwanji ndipo lemba linanditengera ine mbuyo kuchipangano chakale kenako ndikundibweza zeranso kuchipangano cha tsopano ndikumangiriza china chake pamodzi ukaona chinsisi cha kudza kwake chinsisi cha chifuniro chake chinsisi cha ife kukhala pamodzi kumbukirani sizingaphunzitsidwe mu seminare iliyonse icho ndi chinsinsi inu simungachidziwe icho mwa maphunziro mwa theology icho ndi chinsinsi chimene chakhala chobisidwa chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi kuyembekezera kuonetseredwa kwa ana a mulungu ndiwuzeni ine mʼbale wanga ndiwuzeni ine mlongo wanga linali liti pamene ana amuna a mulungu anali oti akaonetseredwe kupatula nthawi itsopano ndiliti pamene inakhalapo nthawi mu mbiri yakale yomwe iwo anali akuti aonetseredwe pa nthawi yakuti aombole chilengedwe chonse chilengedwe pachokha chikubula kuyembekezera nthawi yakuonetseredwa bwanji chitetezero chisanapangidwe mzimu woyera usanatsanulidwe konse chisanati chonse chipangano chakale chonse kutsika m'musi uko sipakanakhala kuonetseredwa izo zimayenera kudikilira mpaka nthawi ino tsopano zinthu zonse zabweretsedwa kubwera zikumbidwa chokwera kupita kumwala wa pamutu kukuonetseredwa kwa ana mulungu akubwereranso ndipo mzimu wa mulungu ukubwera mwa anthu amenewa mwangwiro kwambiri kufikira kuti utumiki wawo udzakhala wofanana kwambiri ndi wa khristu mpaka udzamulumikizitsa iye ndi mpingo wake pamodzi ndiyangati anayamba awerengapo mbiri yakale ya mapiramidi ine ndikuganiza mwina mwake dona mmodzi apa anakweza dzanja lake chabwino mulungu analemba mabaibulo atatu limodzi la iwo linali zodiac mumlengalenga limenelo ndilo baibulo loyamba munthu amayenera kuti aziyang'ana mmwamba kuti azindikire kuti mulungu amachokera kumwamba tsatirani zodiac kodi inu munayamba mwawerengapo ilo ilo limapereka ngakhale mbado uliwonse ngakhale mbado wa khansa ilo limapereka chiyambi kubadwa kwa khristu kodi chinthu choyamba mu zodiac ndi chiyani namwali kodi chinthu chomaliza ndi chiyani leo mkango kubwera koyamba ndi kubwera kwa chiwiri kwa khristu zonsezi zinalembedwa mmenemo kenako baibulo lotsatira lomwe linalembedwa linali pamwala lochedwa mapiramidi mulungu analemba mmapiramidi ngati nimungawerenge izo muziyang'ana mbiri zakale ndi nkhondo momwe izo zinkamangidwira chionongeko cha chigumula chisanachitike yachitatu inalembedwa pa pepala baibulo kuti idzakhale ya dziko lalikulu la nzeru ndi laluntha lomwe linkabwera tsopano pamene mulungu wasuntha kudutsa mu mbado ife tili palewo mkango ife tili pakuyika chapamutu pa piramidi ife tili mu bukhu la chivumbulutso pamutu otsirizira sayansi imati ife tangotsala maminiti atatu kufika pakati pa usiku oh taganizani pomwe ife tili ndipo zindikirani tiyeni ife titenge piramidi ndi zophweka iyo imayenda ndi mbali zitatu pamene ife tinali kumusiku uno kuyambira pa mbado woyambirira wa mpingo kutachitika kukonzanso mu nthawi ya lutera kungoti munthu anene kuti iye anali mkhristu zimatanthauza moyo wake kapena imfa iwo ankamupha iye kungonena kokha kuti anali mkhrisitu chotero kuti upyole mu chisautso mbado uliwonse kudutsa mu nthawi iliyonse pakhala pali chisautso onse amene amakhala moyo wa umulungu mwa khristu yesu adzavutika ndi chisautso mu mbado wa lutera izo zinali zoopsa kunena kuti wa lutera iwe umatengedwa ngati wotentheka ndipo umakhoza kuphedwa nthawi zambiri iwo ankawaphera iwo pa nkhuni ndikuwawotcha iwo ndi china chilichonse kwa achilutera kenako mpingo unasongoka monga ngati piramidi unabwera mu sitepe ina ya chisomo imene inali kuyeretsedwa nthawi ya wesile pamene iye anatsutsa mpingo wa Anglican anaphunzitsa kuyeretsedwa izo zinabweranso mwa ochepa zitatero iwo anatchedwa kagulu kaotentheka ndiyangati muno amene anali a Methodist kapena anakhalapo kapena analumikizanapo kamodzi ndi mpingo wa Methodist theka la inu kodi mukudziwa kuti mpingo wa Methodist pang'onong'ono ukanalandira mzimu woyera nthawi ina ine ndapitako kumatchali cha Methodist ndipo ndawaonapo iwo akugwera pansi ndikumathira madzi pa nkhope zawo ndikumawakupiza iwo ndichokupizira mphepo kuletsa kuti mzimu woyera usabwere pa iwo uko nkulondola tsopano izo ndizoona pasi mmapiri a Kentucky kumene ife tinali ndi a Methodist anyamata inu ndiwojoina tchalichi kunja kuno Ife tinalinda Methodist kumbuyo uko ndia Baptist. Ife timafika pa guwa ndi kumamenyana wina ndi nzake kunsana kufikira titapeza china chake. Ife timaboleza, ife timakala wosinthika zikachitika zimenezo. Koma inumu mango kwela ndi kudzalemba dzina lanu pa buku ndi kuti ndine wa Methodist, ndi kutenga chotirira mchele, ndi kukonkhera madzi pang'ono pa inu, ndipo ndizo zonse za izo. Ndi kumapitirira kunja, ndi kumakavala makabudula, kumadzi penta penta, kukapanga mipikisano ya akavalo, kubecha, juga, kusewera makina olowetsa ndi zina zili zonse nkukhalabe Methodist abwino. Mwaona? Imeneyo si Methodist. Imeneyo ndi basi ojoina charichi uko nkulondola. Baptist chimodzi modzi, Presbyteria mpaka kumatsika chimodzi modzi. Monga David Duplessis anati, zidzukulu, Mulungu alibe zidzukulu zili zonse. Mulungu sanayambe wakhalapo ndi chidzukulu. Iye ali ndi ana koma alibe zidzukulu. Uko nkulondola. Inu, ndipo anthu amene amabwera mu mpingo wa Methodist, kapena mpingo wa Pentecoste, kapena mpingo wa Baptist, chifukwa chakuti amayi anu, kapena abambo anu, anali Pentecoste, kapena Baptist, ndiye ndinu chidzukulu. Iwo anali ana, ndinu chidzukulu. Mwaona? Chotero Mulungu alibe chilichonse chonga zimenezo, mpingo uli ndi zochuluka za izo, koma osati, koma osati, koma osati, osati, Mulungu satero. Sopano, zindikirani izi. Kutsikira musi mpaka izo zidzafike pansi tsopano, pamene izo zikufika kwa ochepa mpingo. Mbado wa Pentecoste unadzabweramo, izo ndithudi zinadula zitunda zambiri. Ndiye izo zinachita chiyani, izo zinango wasi ya Methodist ndi Alutera ose mbuyo. Tsopano mzimu oyera wasunthira kutali kuchoka kumbado wa Pentecoste. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anapanga bungwe, anadzipangira okha, ife ndi Assemblies of God, ife ndi oneness, ife ndi twoness, ife ndi Church of God. Ife ndi aichi, kapena icho, iwe siwa kumeneko, iwe sunga kalowe kumwamba pokhapo kalendi dzina lako pa buku lathu. Oh, zankutu zoterozo. Ine sindi kusamala ngati uli wa Baptist, Methodist, Presbyteria, iwe ulembetse dzina lako mu buku la moyo pamene Mulungu azilemba iwo mmenemo. Ngati iwe unakonzepera athu ku moyo wa muyaya, Mulungu adzakuitana iwe mwanjira ina yake mwina, mwanjira ina yake kapena inzake. Iye ndithudi adzatero. Onse amene Atate anandipatsa ine adzabwera kwa ine. Zilibe kanthu kuti ndina mpingo uti, zimenezo zilibe kanthu kochita ndi izo. Koma chipembedzo zichitachita konse chinthu chimodzi kwa inu. Koma icho chikhoza kukuchingani inu kuti muzipitirira ndi Mulungu. Koma izo zidzatero, izo sizidzachita kanthu kalikonse. Kukusonkhanitsani inu pamodzi ndi gulu lawo khulupirira ndi osakhulupirira. Ndithudi iwe umakumana ndi zimenezo kulikonse komwe iwe ungapite, ndipo iwo anakhalapo nazo izo ngakhale kumwamba, chotero izo ndi zabwino. Koma inu mukuyang'ana ku chipembedzo chanu, muziyang'ana kwa Yesu. Iyeyo ndi amene inu mukuyenera kuyang'anapo. Tsopano, pamene ife tikubwera ku iwo anali, ndi angati ine ndikukhulupirira mkazi uyo apa anakweza dzanja lake kuti iwe unawerengapo za mapiramidi. Inu mukudziwa piramidi si mavindikiridwa nkomwe. Ndi choncho, inalibe chapa mutu chitaikidwa pa iyo. Iwo sankatero, sama chipeza nkomwe icho. Iwo sakudziwa nkomwe chomwe china chitika kwa iyo. Bwanji, chifukwa chiyani chapa mutu sitima ikidwa pa iyo. Mwalawa pa mutu, pamwamba pa iyo. Chifukwa iye anakanidwa pamene yana abwera. Iye anali mwalawa kanidwa, ukonkulondola. Koma iyo ivindikiridwa, ukonkulondola. Ndiyeno miyala imeneyo imene imakwanira pa mwala wapa mutu ikuyenera kukhala miyala imene ingakhale ndende ngati mwala umenewo umene ungadzakwanire kulumikiza ndi pali ponse. Piramidi ndi yankwiro kwambiri iwe sunga dutsitse polumo pakati pake pamene miyala imeneyo imalowa pamodzi. Chimango chokongola chimenecho. Ena iwo amakhoza kulemera ma 100 amatani mwamba mumpweya ndipo nkukhala pamodzi mwangwiro. Umo ndi momwe Mulungu akubweretsera mpingo wake. Ife tikulumikizana mwangwiro limodzi, mtima umodzi ndi mvano umodzi. Tsopano wina wakakuti chabwino achirutera kumbuyo kwa analibe kanthu, musakhulupirire izo, achirutera adzauka muchukitsiro monga ngati ena onse adzaukire muchukitsiro. A Baptist, a Presbyteria ndi ana onse a Mulungu adzauka muchukitsiro chimenecho. Ndipo ndicho chifukwa chimene anthu lero amati, oh chabwino padzakhala chitsitsimutso chosesa chimene chidzapite kunja uko ndi kukawapulumutsa achipentecost 100 million, iwo onse adzapulumutsa. Sidwa ndipo padzakhala mkwatulo inu mukulakwitsa. Mkwatulo umenewo udzakhala ma 1000 ama 100 uko nkulondola. Koma iwo adzapangidwa mu zaka 6000 za chipulumutso aponso. Zaka 6000 mbuyo. Munthu amayenda mukuwala pamene kuwala kwabwera kwa iye. Iye amawoloka milatho pamene iye afika pa iyo. Tsopano ngati iye akukana iko ndiye iye amasiyidwa mu mdima. Koma ngati iye azipitirira kumayendabe. Tsopano zindikirani. Ndiye kubwera kwa Ambuye Yesu kuli pafupi kwambiri mpaka mzimu kuchokera kumusi kwambiri kuno basi kulungamitsidwa chabe kuyeletsedwa ubatizo wa mzimu oyera ndipo tsopano kulowa mu nthawi ya kubwera kwa mwala wa pamutu.
The church has got to be so perfect.
Mpingo ukuyenera kukhala mwangwiro monga Kristu mpaka kuti Kristu ndi mpingo akhoza kulumikizana pamodzi mzimu omwewo. Ndipo ngati mzimu wa Kristu uli mwa inu, iwo umakupangitsani inu kukhala moyo wa Kristu, kumachita moyo wa Kristu, kumachita ntchito za Kristu. Iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuchita, iye adzazichita na Yesu. Yesu ananena zimenezo. Mukuona, sopano ife tikhala, ife tili ndi utumiki omwe ukubwera umene uli ndendende monga moyo wa Kristu. Kodi utumiki umenewo ukuzindikiritsa chiyani kubwera kwa Ambuye. Ziyang'aneni izo mu dziko lero, ndipo muone zimene Khrushchev akunena, zinthu zonse za zikulu izi, ndi mikangano yayikulu ya dziko lonse zayandikira, nthawi iliyonse zikhoza kukhala phulusa pa mphindi iliyonse. Uko mkulondola. Ndipo ngati izo, ife tikudziwa kuti izo zayandikira. Munthu aliyense woganiza akhoza kuwerenga newspaper kapena kumvetsera pa wayilesi. Ndikudziwa kuti izo zili pafupi. Chabwino, kumbukirani, Kristu akudzera mpingo wake izo zisanachitike. Chotero kubwera kwa Ambuye Yesu kuli pafupi bwanji. Mwina mwake msonkhano uno usanathe usiku uno. Ife tili kumathero a nthawi. Ndithu zoona. Taonani mpingo pamene iwo ukufika, pamene iwo ukuyenda. Mungozitengera izo mmalingaliro anu omwe. Inu asa mbiri ya kale, amene mumawerenga mbiri ya kale. Yang'anani pa mpingo wa Lutera pansi pa kulungamitsidwa. Kumabwera wa uwisi kwambiri kuchokera ku Chikatolika. Tayang'anani pa iwo pamene ukuyenda. Kenako muyang'ane pa Wesley akubwera moyandikira pang'ono. Mukuyeletsedwa kulukana mu malemba. Muyang'ane pakati pomwe a Wesley. Kenako chinthu chotsatira kubwera amo. Chinali mbado wa Pentecoste. Ndipo mbado wa Pentecoste ndikubwezeletsa kwa mphatso, mphatso za uzimu. Tsopano taona ni mbado umene ukubwera tsopano kufika mpaka kumwala wa pamutu. Mukuona chimene ine ndikutanthauza kubwera kwa Ambuye, kumene kukudziwitsidwa. Mulungu ndi zolengedwa zonse zikudikira kuti mpingo uyikidwe pa malo ake okhazikika. Vuto lero, ine pafupifupi aliyense yemwe ine ndinakumanapo naye. Ine nditatulutsidwa, ife tinkatenga, ine ndimayenera kukhala ndikupimidwa kwa mthupi. Inu mukudziwa, ngati ife tikupita kutsidya la nyanja, inu mamishonale ndiye naotero mukudziwa zimenezo. Pamene ine ndimapimidwa, iwo ananditulutsa ine mkati mwachipinda mmenemo. Ine ndinali ndikumwa wakale uja. Zimaoneka kwa ine ngati phala, kapena chakudya, kapena china chake, ndipo ine ndinkamwa zimenezo. Ndipo ndinatuluka kumene kukakhala pansi ndi kudikirira kwa ola ndi theka kukaona ngati izo zachoka mmimba mwanga kapena ayi. Ine ndinayang'ana modutsa pamenepo ndipo panali mkazi wina wang'ono amaoneka ngati anali pafupi kumwalira. Iye anali chomwecho miyendo yaing'ono ndi manja ang'ono ndipo ine ndinapitirira kumayenda chotsika kuchoka kwa munthuyu kupita kwa munthuyo, munthuyu kupita kwa munthuyo kumapita moyandikira kwa iye mpaka ine ndinafika kumusi kumene iye anali. Iye amaoneka ngati kanthu kakang'ono kosaukako katsala pang'ono kufa. Ndipo ine ndinafika pafupi kwa iye, ine ndinati, mundikhululukire ine Adona. Iye anati, inu muli bwanji? Oh, iye anali atadwalika kwambiri. Ndipo ine ndinati, chavuta ndi chiyani? Iye anati, ine ndinapita ku Tucson kukachezera mwana wanga wankazi. Ine ndinakadwalako. Iwo sakupeza chimene chili vuto. Ine ndinati, chinthu chimodzi chimene ndikufuna ndikufunseni inu. Ine ndinati, ndine mlaliki wa uthenga. Kodi inu ndi mkhrisitu? Kodi inu ndi wokonzeka kuti muzipita ola limenelo likafika? Ndipo iye anati, ine ndine wachalichi chakuti ndi chakuti. Ine ndinati, limenelo sifunso lomwe ndakufunsani inu. Kodi inu ndi mkhrisitu wodzazidwa ndi mzimu wa Mulungu? Ndipo muli wokonzeka kupita iye akadzakuitanani inu. Mkaziyo samadziwa nkomwe chomwe ine ndinkafotokoza. Mukuona, oh, ndimaonekedwa omvetsa chisoni bwanji omwe dziko lilimo. Tsopano, anatidziwitsa ife zinsinsi za chifuniro chake. Kubwera, ndilole nine ndikuwerengereni inu china chake. Ine ndimachiwerenganso. Tiyeni titembenuzire tsopano ku chinsinsi cha chifuniro chake. Tiyeni titembenuzire kwa Hebri apa, miniti chabe, mutu wa 7 wa Hebri. Ine ndikukhulupirira izo zili. Ndipo ine ndikufuna kukuwerengereni inu china chake, chomwe chinga kupangitseni inu, kumva bwino kwambiri. Pamene ife tiganizira za ife kukhala pamodzi mmalo a mwamba mwamba. A Hebri mutu wa 7.
For this Melchizedek, I watch.
Pakuti Melchizedek uyu, tsopano penyani, mfumu ya Salemu, wansembe wa mulungu wa mwamba mwamba. Chinsinsi ndi chani tsopano, apa pali chinsinsi. Taona nizi. Munthu uyu ndi ndani, akupanga, akudziwa chinsinsi cha chifuniro chake. Melchizedek uyu, ine ndikudikirira aliyense apa, mabaibulo akutembenuzidwabe, a Hebri mutu wa 7, Paulo akuyankhula munthu yemwe uja wa kwa Galatia, akuti Melchizedek uyu, mfumu ya Salemu, wansembe wa mulungu wa mwamba mwamba, anakumana ndi Abrahamu akuchokera koka pa mafumu, ndipo anamudalitsa iye.
To whom also Abraham gave.
Kwa iyenso Abrahamu anamupatsa gawo la kumi la zonse, poyamba pokhala mwakutanthauzira mfumu ya chilungamo, zitatha zimenezo mfumu ya Salemu.
Who is this fella?
Munthu uyu ndi ndani? Amene ali mfumu ya mtendere, wopanda bambo, wopanda mayi, wopanda kholo, ngakhale chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo. Anali ndani munthu uyu? Iye anali ndani? Iye analibe bambo, iye analibe amayi, iye analibe pamene iye anayambira, kapena sanakhale ndi nthawi imene iye akanata adzamwalire. Iye anakumana ndi Abrahamu, akubwera kuchokera kwa kapha mafumu. Kodi iye amachita chiyani? Iye anatuluka kupita kuti akamutenge Loti, mbale wake wotayika, kuti amubweretse iye. Ndipo iye anawapha mafumu, amene mafumu amenewo anali atawapha. Ine ndikukhulupirira mafumu 10 kapena 15 ndi maufumu awo. Koma Abrahamu anawapatsa zida antchito ake, ndipo anamutsatira iye. Anadzilekanitsa yekha kwa usiku. Maona, pamene anamugwira iye nthawi ya usiku.
Oh,
mbale, tikugwira ntchito mu mdima tsopano. Kuwala kokha kumene tili nako ndi kuwala kwa uthenga. Koma iye anadzilekanitsa yekha, ndipo anamugwira iye, ndipo anamubweretsa iye, ndipo ali pa njira yake yobwelera itatha nkhondo.
Let's go to Genesis 14 just a minute to get the story more plainer.
Tieni tipite ku Genesis 14 miniti chabe, tipange nkhaniyo imveke bwino. Tieni tipite kuno mu Genesis wa 4, ine ndikukhulupira ndi wa 14. Genesis 14. Inde, tieni titenge Genesis 14, 18. Poyambira. Tieni tingoyamba pang'ono tisanafike kumeneko. Tieni tiyambire eya ndime ya 18. Genesis 14, 18. Ndipo Melchizedeki, tsopano ameneyo ndi Abrahamu akubwelera tsopano kuchokera koka wapha mafumu, anabwelera ali pa njira yake akubwelera akumubweretsa Loti, anthu onse amene anali atatengedwa. Onse, monga Davide amene anapita ndi kukatenga, kodi Davide anachita chiyani? Anatenga legeni yayingʼono, anatuluka panja ndipo anakagwira mwana wankhosa wangʼono uyu kumuchotsa mkamwa mwa mkango. Taganizani za legeni, kumutsatira mwana wankhosa. Ndani mdziko yemwe angakhoze kuchita zimenezo? Ndiwuzeni ndi munthu wanji muno angachite zimenezo? Kwezani mwamba dzanja lanu. Ine ndikuwuzani inu mwansanga kuti inu mukulakwitsa. Inu simunandione ine ndikukweza langa. Ayi, ine sindingamutsatire iye ndiya sate oti sikisi, osatheka. Koma iye anamutsatira iye ndi legeni, kachidutswa kakang'ono kachikopa ndi zingwe ziwiri pa iyo, kuizunguza. Chifukwa ndipo pamene inafika nthawi yakuti Goliati apange kudzitukumula kwake, iye anamutsatira Goliati. Ndipo iye anati, Mulungu wakumwamba anandilola ine kuti ndipulumutse mwana wankhosa kumuchotsa mkamwa mwa mkango, kumuchotsa mkamwa mwa chimbalangondo. Iye ankadziwa kuti sina lilegeni, inali mphamvu ya Mulungu imene inapita ndi iye. Iye anali yemwe anamubweretsa mwana wankhosa ameneyo. Ndipo ndizomwe timanena lero, Mulungu ali nawo ma Davide ali pano. pano. Inde bwana, umakujetsa nkhosa za Atate. Ndipo apo ndi apo chotupa chidzabwera, kapena kansa idzabwera, kapena china chake, ndipo nkudzalumpha kuthawa mmanja mwa dokotala. Zimenezo sizingamuimitse David ameneyo, iye adzapitirirabe kunja komweko kumutsatira mkulu ameneyo ndi legeni yaing'ono ya pemphani chilichonse mu dzina langa icho chidzaperekedwa. Ine sindikusamala madokotala akhoza kuseka, ndipo aliyense akhoza kumuseleula iye, iye adzamutsatirabe iye muli monse, kukaibweretsa nkhosa imeneyo mukhola. Inde bwana, iye ndi mwana wa Mulungu, chotsa dzanja lako pa iye, kukwetsera mkangowu pansi, kenako mkangowo unadzukapo, iye anawugwira ndevu ndipo anawupha iwo. Mnyamata wang'ono wopinimbira, mwina mwake ankalemera mapaundi 80 kapena 90. Penyani, Melikizedeki, mfumu ya ku Salemu, amene ali mfumu ya mtendere, chimene kwenikweni Salemu ndi kuwoloka phiri, iye ndi mfumu ya Yerusalemu, yemwe iye anali. Izo ndi ndende yemwe iye anali, mfumu ya Yerusalemu, amene Yerusalemu poyamba ankatchedwa Salemu, pomwe unali mtendere. Ameneyo anali Yerusalemu poyamba, iye asanatchedwe Yerusalemu. Iye anali mfumu ya Yerusalemu. Iye anali mfumu ya chilungamo, mfumu ya mtendere, mfumu ya Salemu. Iye analibe bambo, iye analibe mayi, iye analibe chiyambi cha masiku, iye analibe matero a moyo, iye analibe makolo. Kodi munthu ameneyu ndi ndani? Muoneni iye. Nkhondo itatha, chidapambanidwa chigonjetso. Taonani zimene iye ananena. Ndipo Melikizedeki, ndime ya 18, mutu wa 14, Genesis. Ndipo Melikizedeki, mfumu ya Salemu, anabweretsa mkate ndi vinyo. Ndipo iye anali wansembe wa Mulungu wa mwamba mwamba. Ndipo iye anamudalitsa iye, ndipo anati, wodala akhale Abrahamu, wa Mulungu wa mwamba mwamba, mwini wa miyamba ndi dziko lapansi. Ndipo wodala akhale Mulungu wa mwamba, amene wapereka adani ako mudzanja lako. Ndipo iye anamupatsa iye gawo la khumi la zonse. Tiyeni tiwelenge mopitilira pang'ono. Ndipo mfumu ya Sodomu inati kwa Abrahamu, ndipatseni ine anthuwo ndipo mutenge zinthu kwa inu eni. Ndipo Abrahamu anati kwa mfumu ya Sodomu, ine ndakweza dzanja langa kwa Ambuye, Mulungu wa mwamba mwamba, mwini wa miyamba ndi dziko lapansi. Mvetserani momwe anachulira iwo, momwe iye anaperekera izo kwa iye. Kuti ine sindidzachotsa ngakhale kukaulusi, ngakhale kuchingwe cha sabato. Ndipo kuti ine sindidzatenga kalikonse, osati kalikonse kamene ndipo ndikhoza kunena, ndipo ndi iyo ya inu. Kuti inu mukhoza kunena, ine ndamulemeretsa Abrahamu, kupatula chokhacho chimene amuna chichepele amadya. Zindikirani, Melikizedeki uyu, mwansanga pamene yana kumana ndi Abrahamu akubwera kuchokera koka pa mafumu. Chinsinsi cha Mulungu tsopano chikudziwitsidwa, iye anali ndani. Palibe iwo amalephera kupeza mbiri yakale iliyonse ya iye, chifukwa iye analibe abambo aliwonse, iye analibe amayi aliwonse, iye analibe nthawi imene iye anayamba, iye analibe nthawi iliyonse imene iye akanadzamwalira. Kotero chilichonse chomwe iye anali adakalimoyobe. Iye sana khalepo ndi chiyambi, chotero iye sanga khale chilichonse koma El Ela Elohim, wokhalapo yekha, wokhala mwa yekha, Mulungu wa mphamvu zonse. Yesu anali ndi Atate, Yesu anali ndi amayi, Yesu anali ndi chiyambi cha masiku, Yesu anali ndi mathero a moyo wa dziko lapansi, koma munthu uyu analibe abambo kapena amayi. Amen. Wopanda abambo kapena amayi. Yesu anali ndi onse awiri, Atate ndi amayi. Munthu uyu analibe abambo kapena amayi. Amen. Ndipo kodi anachita chiyani? Nkhondo itatha, Abrahamu atatenga malo ake. Mpingo ukatenga malo ake, Ife tikuita nidwira kukukhazikitsidwa kwa ana mwa mzimu woyera. Ndipo pamene munthu aliyense atenga malo ake, chimene Mulungu anamuyitanira iye kuti adzachite ndi kudzayima mpaka kumapeto a nsewu, akufunafuna otayika. Poyamba, Paulo akuchotsa zoopseza zonse mwa izo. Chotero tsopano, ngati inu mwayitanidwa, ngati inu simunangozipanga izo mʼmalingaliro mwanu mwa china chake cha theology, ngati inu mwabadwadi mwa mzimu, ndiye Mulungu anakukonzerani tu inu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, analemba dzina lanu mu buku la moyo wa mwana wankhosa, ndipo tsopano ife tabwera pamodzi kuti tidzakhale mu malo amwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Anthu oyera, fuko loyera, anthu achilendo, usembe wachifumu, opereka nsembe za uzimu kwa Mulungu, zomwe zili zipatso za milomo yathu kupereka matamando kwa dzina lake. Anthu amabwera ndi kudzati, anthu amenewo ndi amisala, ndithu ndiwali. Nzeru ya Mulungu ndiyopusa kwa munthu, ndipo nzeru ya munthu ndiyopusa kwa Mulungu. Izo ndi zosiyana ina kwa inzake. Koma mpingo weniweni wodzazidwa ndi mzimu, wodzaza ndi mphamvu ya Mulungu, ukukhala pamodzi mʼmalo amwamba mwamba, ukupereka nsembe za uzimu, matamando a Mulungu. Mzimu woyera ukuyenda pakati pawo, kuzindikira tchimo ndi kumatchula zinthu zimene zili pakati pawo, zimene zili zola kwika, kuziwongola ndi kuzipanga izo kusalala mu mzere. Chifukwa chiyani? Nthawi zonse mukukhalapo kwa Mulungu pamakhala nsembe ya magazi imeneyo. Tsopano kumbukirani, ife tinadutsa zimenezo mbawa uja, inu simunapulumutsidwe ndi magazi, inu munasungidwa opulumutsidwa ndi magazi, koma inu munapulumutsidwa mwachisomo kupyolera chikhulupiriro, kukhulupirira izo. Mulungu anagogoda pa mtima wanu chifukwa iye anakukonzerani tu inu. Inu munayang'ana mwamba ndipo munakhulupirira izo, munavomereza izo. Tsopano magazi amapanga chitetezero ku machimo anu. Kumbukirani, ine ndinati Mulungu samamuweruza wochimwa chifukwa chochimwa. Iye ndi wochimwa kuyamba ndi kuyamba. Iye amamuweruza mkhrisitu chifukwa chochimwa. Ndiyeno chifukwa iye wamudzudzula iye, Khristu anatenga kuweruzidwa kwathu. Chotero kulibeko kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene samayenda monga mwa thupi koma monga mwa mzimu. Ndipo ngati inu muchita chilichonse cholakwika, izo sizimakhala mwadala. Inu simumachimwa mwakufuna. Munthu amene amachimwa mwadala amapita kunja ndipo amakachimwa mwadala, sanalowebe mu thupi limenelo. Koma munthu amene analowapo mmenemo, iye ndi wakufa, ndipo moyo wake unabisika mwa Mulungu kudzera mwa Khristu, wasindikizidwa ndi mzimu woyera, ndipo mdierekezi sanga mupeze mkomwe iye, iye ali kumbuyo kwambiri mmenemo. Iye adzayenera kuti atuluke mmenemo mdierekezi asana mupeze iye, pakuti inu munafa. Muuze ni munthu wakufa kuti iye ndi wachinyengo, ndipo muone zimene zingachitike. Mumumenyere iye mbali, ndipo munene, iwe wachinyengo wakale iwe, iye sanena liwu. Ndipo konklondola, iye angogona pamenepo. Ndipo munthu amene wafa mwa Khristu, inu mukhoza kumutchula iye wachinyengo, kumutchula iye chilichonse chimene inu mukufuna, iye sadzatutumuka pa izo. Ngati chilichonse, iye adzazembera pena pake ndi kukakupemphererani inu. Uko nkulondola. Koma ena iwo ndi amoyo kwambiri. Ndizo zimene ine ndimaziganizira. Ife tikuyenera tiziwa kwirira anthu akufa. Iwo amene ali akufa mwa Khristu. Ife tiziwa kwirira iwo mmadzi. Nthawi zina ife timakwirira anthu ambiri amene ali amoyo. Umbombo kwambiri ndi ndewu. Ndipo muli zambiri muchalichi. Koma ife sitingathe kuzilekanitsa zimenezo. Koma Mulungu amatero. Iye amawadziwa anthu ake. Iye amazidziwa nkhosa zake. Iye amadziwa liwuli lilonse. Iye amawadziwa ana ake. Iye amadziwa yemwe angamuyitanire kunja. Iye amadziwa yemwe iye anamukonzeratu. Iye amadziwa amene anamupatsa zinthu izi, chimene iye akuzipangiramo kudziwika yekha, momwe iye Mulungu akhoza kuyika chidaliro mwa ana ake pa zoti achite, podziwa kuti iwo akachita ndendende. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amachita zimenezo? Bwanji, Satana ananena kwa Yobu tsiku lina, ananena kwa Mulungu tsiku lina, eya inu muli ndi wantchito. Mulungu anati palibepo pa dziko wonga iye. Iye ndi munthu wangwiro. Anali nacho chidaliro mwa iye. Satana anati, inde, iye amapeza zili zonse mophweka. Ndiloleni ine ndikhale naye kwa kanthawi, ndipo ndimupanga iye akutupaneni inu pamaso panu. Iye anati, iye ali mmanja mwako, koma iwe usati utenge moyo wake. Mukuona, ndipo iye anachita chilichonse koma osatenga moyo wake. Koma Yobu, malo mwakuti, kodi iye anachita chiyani? Kodi iye anatukwana Mulungu pamene Mulungu anatenga ana ake, pamene iye anachita zinthu zonse zoyipa izi kwa iye, ndi chilichonse?
He fell on his face and worshiped.
Yobu sana fuse fuso. Iyana kwa pangobe yake ndipo anapembedza. Haleluya. Anati Ambuye anapeleka ndipo Ambuye watenga. Lodala likhale dzina la Ambuye. Ndizimenezo tu. Mulungu anadziwa chidaliro chake mwa Yobu. Mulungu amadziwa mochuluka bwanji momwe yanga khoze kukudalirani inu. Iyamadziwa mochuluka bwanji yanga ndidalire ine. Koma chimene ife tikuchiyankhula tsopano ndikumuyika pamalo mwana uyu. Tsopano pamene Bible, pamene nkhondo yonse yatha, pamene chili chonse chamalizidwa, ndiye chinthu chotsatira chimene tikuchita ndichani? Ndichani chimene ife tikuchita nkhondo itatha? Kodi inu mukudziwa chimene ife tikuchita? Ife tikukumana ndi Melekizedeki.
Let's turn Matthew 16:16. Right quick.
Tieni titembenuzire ku Matthew 16:16 mofulumira. Tione ngati zili zolondola kapena ayi. Matthew oyera mutu wa 16 ndipo ndimeya 16. Ndine wotsimikiza ndithu kuti ukonkulondola. Matthew 16:16. Matthew 16:16. Sizingakhale moyandika na choncho. 26:26. Oh, 16 hapa. Iye akuyankhula ndi Simoni Petro. Ndikhululukireni, ine sindi matanthauza kuti ndinene zimenezo. 26:26. Chifukwa utangotha mgonero omaliza, apo ndi pamene ine ndikuyesera kuti ndifikepo. Matthew mutu wa 26, ndipo ndimeya 26. Tsopano ife tamupeza iye, ndi ife apa, pa mgonero omaliza. Ndipo pamene iwo anali kudya, Yesu anatenga mkate, ndipo anaudalitsa iwo, ndipo anaunyema iwo, ndipo anaupereka iwo kwa ophunzira ake. Ndipo anati, tengani idyani, ili ndi thupi langa.
And he took the cup and gave thanks.
Ndipo iye anatenga chikho, ndipo anayamika, ndipo anachipereka icho kwa iwo nati, imwani inu chonsechi, pakuti awa ndi magazi anga achipangano chatsopano, amene akhetsedwera ambiri kukuchotsa machimo. MACHEMO, machimo, a Khristu amene amalakwitsa zinthu. Chabwino, koma, mvetserani. Ndimeya 29. Ine ndinena kwa inu, ine sindidzamwaso kuchokera pano za chipatso ichi cha mpesa kufikira tsiku limenero pamene ine ndidzamwa mwatsopano ndi inu mu ufumu wa Atate anga. Chiyani chinthu chomwecho chimene Melekizedeki anachichita Abrahamu atapeza malo ake. Atawaika amuna ake mudongosolo. Ndipo anapamba na nkhondo, ndipo anali atabwera kwawo. Ndipo Melekizedeki anatuluka ndi mkate ndi vinyo. Nkhondo itatha, kenako ife tidzakadya mgonero wa chikwati ndi Ambuye Yesu mu dziko latsopano. Oh, lodala likhale dzina la Ambuye. Chabwino, zinsinsi za chifuniro chake. Monga mwakufuna kwake kwabwino. Kubwerera uko tsopano kenaso mwa Efeso 9. Zomwe iye analinga mwa iye mwini.
That in the dispensation of the fullness of time.
Kuti munyengo yama kwaniridwe antawi. Ndipo kumbukirani kuti ife tangodutsa zimenezo. A Efeso mutu wa 1. Ndime ya 10. Kuti munyengo yama kwaniridwe antawi.
Now we learned that the
tsopano,
ife
tinaphunzira kuti makwaniridwe anthawi akudikirira chiyani, makwaniridwe anthawi yonse, nthawi imene tchimo lidzathe, nthawi imene imfa idzathe, nthawi imene matenda adzathe, nthawi imene tchimo lidzathe, nthawi imene kupotoza konse, zinthu zopotozedwa izo, zimene mdyerekezi wazipotoza, zidzathe, pamene nthawi iyo yeni idzathe. Penyani kuti munyengo yamakwaniridwe anthawi imene iye adzasonkhanitse mwachimodzi zinthu zonse mwa Khristu, onse amene ali kumwamba ndi amene ali pa dziko lapansi, ngakhale mwa iye kusonganitsa zinthu zonse kudzera mwa Khristu. Monga momwe ine ndina nenera mawauja, zonona zonse zing'ono-zing'ono zimene ife tikuzipeza, zinthu za zing'ono zopambana izi, inu mukhoza kuzipukuta izo mu Genesis, inu mukhoza kuzipukuta izo mu Exodus, inu mukhoza kuzipukuta izo mu Levitico, ndi kuzidutsitsa izo ndipo muchivumbulutso, izo zidzathera kukhala Yesu. Inu mumutenge Yosefe, mumutenge Abrahamu, mumutenge Isaki, inu mumutenge Yakobo, inu mumutenge Davide, inu mumutenge chilichonse cha zonona zonsezo. Amuna amene wa Mulungu, ndipo muone ngati simuona Yesu Kristu akuonetseredwa mwa aliyense wa iwo, kuti iye akakhoze kusonkhanitsa zinthu zonse mwa mmodzi, Kristu Yesu.
Now, a little farther now.
Tsopano, patsogolo pang'ono tsopano, tsopano ndime ya 11. Mwa iyenso amene ife talandiramo cholowa. Oh, cholowa. Wina wake akuyenera kusireni inu china chake kuti chikhale cholowa. Kodi mkulondola uko cholowa. Ndi cholowa chanji chimene ife tili nacho. Ndi cholowa chanji chimene ine ndinali nacho. Ine ndinalibe chilichonse. Koma Mulungu anandisira ine cholowa. Pamene yana ikadzina langa pa buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Oh, inu mukuti, tsopano dikirani miniti mbale, Yesu anachita zimenezo pamene yana kufera ninu. Ayi, iye sanatero. Yesu anabwera kudzagula cholowa cha ine. Muwerenge ndime yotsatira, mzere wotsatira.
In whom we also have obtained a pair.
Mwamene ife nafenso talandira pakali pano, talandira cholowa. Pokhala okonzedweratu molingana ndi cholinga cha iye amene amachita zinthu zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake chabwino. Mulungu, maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, monga momwe tazitengera izo kudutsa muphunziroli. Anthu inu, momwe ife tinaonera kuti Mulungu anali wokhalapo yekha, momwe kuti mwa iye munali chikondi, mwa iye munali kuti akhale Mulungu, panalibe chinthu choti chizimupembedza iye, mwa iye munali kuti akhale Atate, apo panali iye anali mwa iye yekha, mwa iye munali kuti akhale Mpulumutsi, panalibe chotayika, mwa iye munali kuti adzakhale Mchiritsi, ndizo zikhumbo za iye, panalibepo kanthu pamenepo. Chotero iye mwini wake, uphungu wake omwe wabwino unapanga zinthu zimenezi kuti akathe kudzera mwa munthu mmodzi uyu Khristu Yesu akasonkhanitse izo zonse pamodzi kenanso. Oh, diso silinaone kutu silinati nzosadabwitsa kuti ndi chinthu chachinsinsi. Taonani, anati konzeratu ife kucholowa ichi. Ngati ndine cholowa choyenera cha china chake, ngati Mulungu akugogoda pa mtima wanga ndipo akuti William Branham, ine ndinakuitana iwe kale kale maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe kuti udzalalikire uthenga. Ine ndili ndi cholowa, cholowa cha moyo wa muyaya. Tsopano, Mulungu anamutumiza Yesu kuti adzapange cholowa chimenecho chikhale chenicheni kwa ine. Chifukwa panalibepo kanthu kamene ine ndikanachita kuti ndilandire icho. Izo zinali zopanda kanthu, izo zinali zenizeni. Panalibe chimene ine ndikanachita. Koma, mumakwaniridwe anthawi Mulungu ananditumizira munthawi yake yomwe yabwino, Yesu mwana wankhosa, wophedwa kuyambira maziko a dziko lapansi. Magazi ake anakhetsedwa kuti ine ndidzakhoze kupita ku cholowa changa. Kuti ndikakhale chiyani, cholowa chotani, umwana. Kuti ndidzakhale mwana wa Mulungu. Ndipo tsopano ichi chikhoza kungokutsamwitsani inu mpaka pafupi kufa. Koma kodi inu mumadziwa kuti anthu amene ali ana a Mulungu nditi milungu tating'ono ndi angati amene anayamba adziwapo zimenezo? Ndi angati akudziwa kuti Yesu ananena chomwecho? Baibulo Yesu anati, kodi lamulo lanu silinanene lokha kuti inu ndi milungu? Ndipo ngati inu mumawacha iwo milungu, chomwe Mulungu ananena mu Genesis 2 kuti iwo anali milungu, chifukwa iwo anali ndi ulamuliro wonse pa ulamuliro wa dziko lapansi, iye anamupatsa iye ulamuliro pa zinthu zonse. Ndipo iye anataya umulungu wake, iye anataya umwana wake, iye anataya ulamuliro wake, ndipo Satana anazitenga izo. Koma mbale, ife tikuyembekezera kuonetseredwa pana Mulungu amene adzabwerere ndi kudzalitenganso ilo kenanso. tikudikilira makwaniridwe anthawi pamene piramidi idzafike pamwamba, pamene ana athunthu a Mulungu atadzaonetseredwe, pamene mphamvu ya Mulungu idzatulukire kunja. Haleluya! Ndipo idzatenga mphamvu iliyonse imene Satana anatenga kuchokera kwa Iye. Inde Bwana, iyo ndi yake. Iye ndi Logosi yomwe inatuluka kuchoka mwa Mulungu. Izo ndizoona. Ameneyo anali mwana wa Mulungu. Ndiye Iye anamupanga munthu ka Mulungu kakang'ono kameneko. Ndipo Iye anati, ngati iwo amawatcha iwo amene mwa Mulungu anabwera kwa iwo, aneneli, ngati iwo angawatcha iwo milungu amene mwa Mulungu anabwera kwa iwo, ndipo Mulungu ananena chomwecho Iye mwini kuti iwo anali milungu.
He told Moses, I made you a god.
Iye anamuza Mose, ine ndinakupanga iwe Mulungu, ndipo ndinamupanga Aroni mneneli wako. Amen. Ine ndikhoza kuchita ngati chidempete cha chipembedzo, koma ine sindili. Oh, pamene maswano angatseguke ndikuona zinthu zimenezo. Chabwino, Iye anamupanga munthu Mulungu. Mulungu mulamuliro wake, ndipo ulamuliro wake ukupita kuchokera kunyanja, kupita kunyanja, kuchokera kugombe, kupita kugombe. Iye ali nawo ulamuliro pa izo. Ndipo pamene Yesu anabwera pokhala Mulungu mmodzi wopanda tchimo, Iye anatsimikizira izo. Pamene mphepo zinawomba, Iye anati, bata, khala bata. Amen. Ndipo pamene mtengo, Iye anati, palibe munthu adzadye kuchokera mwa iwe. Indetu ine ndinena kwa inu, inu amene muliti milungu tating'ono, ngati inu mudzanena kwa phiriri suntha, ndipo osakayikira mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti chimene inu mwanena chidzachitika, inu mukhoza kukhala ndi chimene inu mwachinenacho. Kubwerera komwe ku Genesisi, kuchiyambi, icho ndi chiyani? Tsopano dziko lapansi ndi chilengedwe, zikubuwula, kulira, chilichonse chikuyenda, chiyani? Pakuonetseredwa kwa ana a Mulungu. Pamene ana enieni, obadwa ali ana, ana odzazidwa, adzayankhula ndipo mawu awo nkuyikiridwa kumbuyo. Ine ndikukhulupirira tili pamalira izo tsopano. Inde Bwana, nenani kwa phiriri, lolani izo zikhale chomwecho. Mbale ine ndikukhumba wakuti, chinthu china chake chitachitika, ndine wokhulupirira wa Yesu Kristu, ine ndikukupatsani inu izo mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Amen. Ndikumeneko kuonetseredwa. Oh, mbale, mbeu zanga zikupsha kunja uko, ine sindinakhale ndi mvula iliyonse, ine ndikutumizira iwe mvula mu dzina la Ambuye. Apo iyo nkudzavumba. Oh, kudikilira, kubula, chilengedwe chonse, chikuyembekezera kuonetseredwa kwa ana amuna a Mulungu. Mulungu anadzodzeratu izo pa chiyambi. Iye anamupatsa munthu ulamuliro, Iye anamupatsa Yesu Kristu, ndipo Yesu anapereka izo mu dzina lake ndi chitsimikizo ichi. Pemphana Atate chilichonse mu dzina langa, ndipo ine ndidzachichita icho.
Oh, brother, Palmer.
Oh, mbale, Palmer. Kuyembekezera kuonetseredwa kwa ana a Mulungu, malo, mpingo, monga ine ndinanenera, bukhu la Efeso ndi bukhu la Yoswa, ndipo Yoswa akuayika anthu pamene iwo akuyenera kukhala. Tsopano, ngati iwo akanapanda kuima nji, ndipo Iye nkumuyika Efraimu apa, ndipo apo malo a Manase, ndipo uyu nkubwerera kumadzakangana ndi kulimbana, kodi iwo angamayendere bwanji limodzi, pamene wina akuti, ndine wa Baptist, ndine wa Methodist, ndine wa Pentecoste, ndine wa Oneness, ndine wa Twoness, ndine wa wakuti ndi wakuti. Inu muchita bwanji zimenezo? Imani nji! Mulungu akufuna kuti awike mpingo wake, ana amuna ndi akazi a Mulungu. Mulungu ndilole ine ndikhale moyo kuti ndidzazione zimenezo, ndilo pemphero langa. Tayandikira kwambiri mpaka ine ndikumatha kuzimvelera izo ndi manja anga pafupifupi. Zikuoneka ngati zili pomwepo apo. Izo ndi zimene ine ndakhala ndikuzikhumba kuti ndizione. Kudikilira nthawi imene ife tizidzayenda pa nsewu, atagona pamene polumala, kuchokera mchibelekero cha amayi ake, siliva ndi golide ine ndilibe. Oh, kudikilira kuonetseredwa kwa ana a Mulungu. Haleluya! Pamene Mulungu azazidziwitsa yekha, pamene iwo azidzayimitsa matenda, iwo adzayimitsa kansa, iwo adzayimitsa matenda. Inu mukuganiza kuti kansa ndi china chake? Bible linati kubwera nthawi imene anthu azidzafunda mu mnofu wawo omwe, ndipo akhwangwala azidzadya mitembo yawo iwo asanafe mkomwe. Kansa idzakhala ngati kupweteka kwa dzino kuyerekeza ndi zimene zimbwera. Koma kumbukirani, chinthu choopsa chimenecho chinaletsedwa mu tsiku limenelo kuti chisakhudze iwo amene anali ndi chisindikizo cha Mulungu. Ndicho chimene ife tikulimbanirana tsopano kuti tilowe mkati ndi kuyikidwa pamalo mu ufumu wa Mulungu isanakanthe miliri yoopsa iyi. Oh, nzabwino bwanji.
The dispensation
nyengo ya nthawi, kukwanira kwa nthawi, cholowa. Mwaye mwe ife na fenso talandira cholowa pokhala okonzedweratu. Cholowa chathu chinaperekedwa motani kwa ife kudzera muchiani kukonzedweratu. Kukonzedweratu ndi kudziwidwiratu. Mulungu anadziwa bwanji kuti iye akanakhoza kukudalirani inu kuti mukhale mlaliki kudziwiratu kwake. Si iye amene afuna kapena iye amene athamanga kapena iye ndi Mulungu amene amaonetsa chifundo. Uko nkulondola, kukonzeperatu. Iye anadziwa chimene chinali mwa inu. Iye anadziwa chimene chinali mwa inu musanabwere mkomwe pa dziko lapansi. Iye anadziwa chimene chinali mwa inu pasanakhale dziko lapansi loti inu mubweremo. Ameneyo, ameneyo ndi iye. Ameneyo ndi Mulungu wopanda malire. Wopanda malire. Ife ndi amalire. Ife timango ganiza mwa malire. Izo zakhala zochuluka kwambiri kwa ine kuyambira pomwe izo zinandichitikira ine. Ine sindikudziwa. Pamene ine ndina ganiza kumeneko, pamene ine ndina ima uko kwamphindi zachimwemwe zimenezo, ndipo ndina ganiza. Kulibe komawa. Kunalibeko dzulo, kulibe matenda, kulibeko chisoni, kulibeko kachisangalalo kakang'ono, kenako chisangalalo cha thunthu chonse, ndi chisangalalo chokha-chokha. Oh my! Oh, pamene ine ndinayima kumeneko ndipo ine ndinati, kodi ichi ndi chiyani? Liuli jalinati, ichi ndi chikondi changwiro. Ndipo chilichonse chimene iwe unachikondapo, ndi chilichonse chimene chinakukonda iwe chili kuno ndi iwe tsopano. Ndipo inu mudzatipereka ife kwa Ambuye Yesu pamene iye adzabwera, monga zikho za utumiki wanu. Ine ndinawaona akazi okongola amene watayima pamenepo, onse akundigwira ine ndikumafula, mbale wanga wofunika, wokondedwa. Ndinaona amuna amenewo ndi tsitsi losameta mozungulira mkosi mwawapa, akuthamanga akumandigwira ine ndikumati mbale wathu wokondedwa. Ndipo ine ndinaganiza, kodi ichi chikutanthauza chiyani? Iye anati, iwo ndi anthu ako. Ine ndinati, anthu anga sipangakhale Abraham ochuluka chomwecho, pali mamiliyoni. Iye anati, iwo ndiwo watembenuza ako. Haleluya, iwo ndiwo watembenuza ako. Iwo ndi amene anati, iwo kumuona uyo amene waimapoyo, mkazi wokongola kwambiri, yemwe ine ndinayamba ndamuonapo, anati, iye anali atadutsa zaka 90 pamene iwe unamutsogolera iye kwa Mulungu, nzosadabwitsa iye akufula mbale wanga wokondedwa. Anati, iye sadzakalambanso, iye wadutsa zimenezo, iye ali mukunyezimira kwa unyamata, iye waima apa, iye sangathe kumwa chakumwa chozizira cha madzi, iye sakuchisowa icho, iye sangathe kukhala pansi ndi kugona, chifukwa iye samatopa, kulibeko mawa, kulibeko dzulo, kulibeko kalikonse, ife tili mumuyaya tsopano. Koma dziku lina la ulemerero mwana wa Mulungu adzabwera, ndipo inu mudzaweruzidwa molingana ndi mawa amene inu munalalikira kwa iwo. Oh mbale, ine ndinati, kodi Paulo adzayenera kubweretsa gulu lake? Inde Bwana, ine ndinati, ine ndinalalikira izo ndende basi monga Paulo ananenera izo. Ine sindina patuke, ine sindina tenge ziphunzo zilizonse za mpingo kapena china chilichonse, ine ndinakhala chimodzi-modzi. Ndipo onse ayiwa anafula mogwirizana, ife tikudziwa zimenezo, ife tikupumula ndi chitsimikizo. Anati, iwe udzatipereka ife kwa iye, ndipo kenako ife tonse tidzabwereranso kudziko kenanso, kudzakhala moyo nthawi zonse. Oh my, basi pomwepo ine ndinayamba kubwera, ine ndinayang'ana, litagona pamenepo pa bedi, ndipo ine ndinaona thupi langa lakale apa, likukalamba, ndiposo lokwinyika ndi la matenda ndilo sautsika, ndipo ndinaona manja anga ali kumbuyo kwa mutu wanga, ndipo ine ndinaganiza, oh, kodi ine ndikuyenera kubwereranso mu chinthu chimenecho kachiwiri, ndipo ine ndinapita pitirira kumvali ulimenero, kazipitirira kukanikizabe, kazipitirira kukanikizabe. Ine ndinati, Ambuye, ine nthawi zonse ndakhala ndikukhulupirira machiritso a uzimu. Ine ndizipitirabe kwa kukhulupirira iwo, koma ine ndikumenyerabe chifukwa cha miyoyo imeneyo. Chotero mundithandize ine, ine ndidzakhala ndi ambiri kumeneko ine. Ndiloleni ine ndikhale moyo, Ambuye, ndipo ine ndiyika miliyoni inanso mmenemo, ngati inu mungangondilola ine kuti ndikhale moyo. Ine sindikusamala mtundu wanji ch chikhulupiriro chanji fuko lanji chomwe wali iwo onse ndi mmodzi akafika kumeneko ndipo mizere ya malire iyo yachoka oh ine ndikukhoza kuwaona akazi amenewo okongola kwambiri sindinawaonepo lofika pansi tsitsi lalitali kutsikira kunsana kwawo masiketi atali ofika pansi iwo anali osavala sapato kuwaona amuna amenewo ndi tsitsi losameta mozungulira khosi lawo mitu yofira mitu yakuda ndipo onse mitundu yosiyanasiyana ndipo iwo anali kuponyera manja awo mondizungulira ine ine ndimakhonza kuwamvelera iwo ine ndimamvelera manja awo mulungu ndi woweruza wanga ndipo bukhu lopatulika ili ndilotsegula ine ndimakhonza kuwamvelera iwo chimodzimodzi basi monga momwe ine ndikumvelera manja anga pa nkhope yanga iwo anali kuponyera manja awo mondizungulira ine popanda zogirigisha za akazi monga momwe zingakhalire kuno ine sindikusamala kuti ndinu woyera bwanji yemwe inu muli mtundu wanji wa mlaliki yemwe inu muli wansembe kapena chilichonse chimene inu mungakhale palibe mwamuna amene angalole mkazi amukumbatire iye popanda kukhala ndi zomvelera zogirigisha za umunthu ndizo ndendende choonadi koma mʼbale inu mukadutsa pakati pakuno ndi kumeneko izo sizili chomwecho kumeneko oh mai izo ndi oh pali ndi zosatheka zonse ndi chikondi chilichonse ndi chenicheni mʼbale ndipo chilichonse ndi chenicheni mulongo kulibeko imfa kulibeko chisoni kulibeko nsanje kulibeko chilichonse palibe chingalowe kumeneko icho ndi ungwiro basi ndizo zimene ndikulimbanira ndizo zimene ndikuyikilidwa pamalo ine ndinati o oh, ambuye ndi chimene ndakhalira pano pa tchalichi kuyesetsa kuyika mpingo mudongosolo kukuwuzani inu mʼbale ndi mulongo pali chinthu chimodzi chokha chomwe chingakalowe kumeneko ndicho chikondi cha ngwiro osati chifukwa choti ndinokhulupirika ku Branham Tabernacle kapena mpingo wa Methodist kapena mpingo wa Baptist zimenezo ndi zabwino inu mukuyenera kutero koma o oh, abwenzi inu mukuyenera osati chifukwa chakuti munayankhula ndi malilime munavina mu mzimu chifukwa chakuti inu munatulutsa ziwanda kapena munasunta mapiri ndi chikhulupiriro izo zonse ndi zabwino pakuti izo ndi zabwino komabe mpakana chikondi changwiro chenicheni chimenecho chitakhala mmenemo kumeneko ndi kumene kunali chikondi changwiro ndipo ndicho chinthu chokhacho chimene chingakakulowetseni inu kumeneko ndicho chinthu chokhacho chimene chingakhale kumeneko ndi chinthu chokhacho chomwe chinaliko kumeneko oh my ndicho kukhazikitsidwa mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe tsopano tiyeni ife tifulumire tiyeni titane ndi mutu umodzi muli monse ngati zingatheke mu maminiti 10 otsatirawa kwa yemwe ifenso tinalandira cholowa ife tinalandira chiyani moyo wa muyaya pokhala tinakonzedweratu motani kodi aliyense akumvetsa zimenezo kodi inu munayitanira pa mulungu ayi mulungu anakuyitanani inu anthu ena amati o oh, ine ndimangomufuna mulungu ndikumufuna mulungu inu simunatero palibe munthu anamufunapo mulungu ndi mulungu yemwe amamufuna munthu yesu anati palibe munthu angadze kwa ine pokhapokha atate anga atamukonga iye poyamba mwaona ndi chikhalidwe cha munthu kuthawa kwa mulungu ndipo inu mukunena tsopano zimenezo ndizo zimene zimandivuta ine ngakhale kuti ndizilalikira kwa anthu inu musamakhalebe muchikhalidwe chomwecho chimene inu mwakhala mukukhala sinthani tsopano ndimvereni ine pamene ine ndikuzinena izi pakuti atero ambuye ine sindinayambe ndazitchulapo ndekha ichi ine sindili koma inu mumanditchula ine mneneri wanu kapena mneneri dziko limakhulupirira zimenezo kuzungulira dziko mamiliyoni ndi mamiliyoni ndi mamiliyoni a anthu ine ndayankhulapo molunjika ndi mozimbayitsa kwa anthu 10 kapena 12 miliyoni kapena ambiri kuyankhula molunjika ine ndaonapo matene amasauzandi amasomphenya ndi zizindikiro ndi zodabwitsa ndipo palibe ngakhale amodzi ayo amene anayamba alepherapo ndipo uko mkulondola iye wandiwuziratu ine zinthu zimene zizinayambe zalepherapo zimangochitika ndendende ine ndidzamubweretsa munthu aliyense kumulandu pa zimenezo uko mkulondola ine sindimadzinenera kukhala mneneri koma inu mumandimvera ine pakuti atero ambuye izo zidzatengera chikondi changwiro kuti chikakuyikeni inu pamalo amenewo pakuti ndizo zonse zomwe zinaliko kumeneko zilibe kanthu ndalama zanji zionetsero zachipembedzo zingati ndi zabwino zochuluka bwanji zimene inu mwachita kapena chilichonse chimene inu mwachita zimenezo sizidzaphula kanthu pa tsiku limenelo izo zidzatengera chikondi changwiro chotero chilichonse chimene inu mukuchita muike pambali chilichonse kufikira inu mutangodzazidwa ndi chikondi cha mulungu mpaka inu kumakhoza kuwakonda iwo amadana ndi inu ine ndili monga ndinanenera mmawa muja ine ndinapangidwa mapangidwe anga onse ndi chisomo Anthu ambiri amati, tsopano iwe undikande kunsana kwanga ndipo ine ndikandaso kwako. Eya, inu mundichitire ine china chake ndipo ine ndikuchitirani inu china chake. Chimenecho si chisomo. Chisomo chimati, ngati nsana wako kuyaba, ine ndi ukanda iwe muli monse. Kaya iwe ukanda wanga kapenayi, iwe ukandimenya ine pankhope, ndipo ngati nsana wanga ukusoweka kuyaba, kapena ukusoweka kukandidwa, ine ndi ukanda iwo. Mukuona, ndi zimenezo tu. Kuchita china chake. Ine sindimakhulupirira mu zinchito. Ine ndimakhulupirira kuti zinchito ndi chikondi. Zinchito ndi chionetsero chakuti chisomo chachitika. Ine sindimakhalaona kwa mkazi wanga chifukwa chakuti ndikukhulupirira kuti yakhoza kundisiya ine ndikapanda kutero. Ine ndimakhalaona kwa iye chifukwa chakuti ndimamukonda iye. Ine sindimalalikira uthenga chifukwa chakuti ine ndikuganiza kuti ndidzapita ku Gehena ngati ine sinditero. Ine ndimalalikira uthenga chifukwa chakuti ine ndimamukonda iye. Ndithudi, inu mukuganiza kuti ine bwenzi ndikuwoloka nyanja za mikuntho izo, ndi ndege izo zikuwulukira mbuyo ndi mtsogolo, ndi mphezi zikung'anima, ndi china chilichonse, ndipo pafupifupi miniti iliyonse, ndi aliyense akukuwa kumati, tikuoneni Maria, zikuchitika mu ndege monse ndi chilichonse, anthu amenewo akulendewera mu malamba achitetezo amenewo, ndipo oyendetsa ndege akuti, ndatsala ndi mafuta ongo kwanira maminiti 15 ena, sindikudziwa pamene ife tili, kodi inu mukuganiza kuti ine ndingakhoze kumachita zimenezo basi kungosangala. Sidwa ndikuchita zimenezo ha kodi inu mukuganiza kuti ine ndingabwelerenso kunkhalango uko kumene asilikali achi German anayika mifuti yawo pozungulira ine monga chonchi usiku uliwonse ndikumachita kundibweretsa ndikundichotsa pa msonkhano kufikira mzimu woyera utayamba kuchita zozizwitsa achikominisi atakhala ndi zounikira za usiku kuti andiombere ine pa mtunda wa mairosi kodi inu mukuganiza kuti ndingachite zimenezo basi kungofuna kusangalatsidwa ndi izo chifukwa china chake mwa ine chimakonda iwowo ndi anthu amene Kristu anawafera Paulo anati Ine sindili wongololera kupita ku Yerusalemu kokha koma ine ndikupita kumeneko kuti ndikapachikidwe ine ndikupita kumeneko kuti ndikafe ine ndikupita kumeneko kuti ndikafe chifukwa cha ntchito ya Ambuye ndi china chake chikondi ndi chimene chimakukakamiza iwe chimene chimakupangitsa iwe ndiko kulondola ndende ngati ine ndikana malalikira uthenga chifukwa cha ndalama ngati izo zikanakhala ine sibwezi ndili ndi ngongole ya madola 20,000 usiku uno Ine sindikanakhala ndi ngongole imeneyo. Ai bwana, chifukwa ine ndikanatha kusunga zina za ena ama miliyoni anaperekedwapo kwa ine. Munthu wina, anatumiza nthumwi za FBI ndi kalata ya ndalama za madola miliyoni 500,000. Ndipo ine ndinati, kazibwezeni izo. Si za ndalama, si ndalama, ine sindimalalikira uthenga chifukwa cha ndalama, si chifukwa cha zimenezo, ndi chifukwa cha chikondi. Chinthu chomwe ndikufuna kuti ndichite ndi pamene ine ndidzawoloka mpweya womaliza uwo uko zimene zikhoza kuchitika mu maminiti 5 kuyambira pano zikhoza kuchitika mu maola awiri kuyambira pano zikhoza kuchitika zaka 50 kuchokera pano ine sindikudziwa pamene izo ziti zidzachitike koma izo zikamadza chitika ine ndidzakhala nditafika kumeneko ndikufuna ndidzakuoneni inu mukunyezimira kwa unyamata mukuthamanga mukufula mbale wanga wokondedwa mbale wanga Ndi zimene ziri mu mtima mwanga. Ndi chifukwa chake ine sindimayesera kutsutsana nanu kuti ndikhale wosiyana koma ine ndikuyesetsa kukuyikani inu pa nsewu umene uli wolondola imeneyo ndiyo njira yolowera osati mpingo wanu osati chipembedzo chanu koma kubadwa kwanu mwa Kristu. Oh my! Mwayemwe ife tinalandira cholowa pokhala wokonzedweratu molingana ndi cholinga cha iye amene amachita zinthu zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake mvetserani ife titseka mu maminiti pang'ono mvetserani mwatchelu tsopano tisanatseke kuti ife tikakhale kumatamando aulemerero wake amene poyamba anadalira Kristu mwayemwe inuso munadalira penyani chitsopano Mwachelu, muvale majaketi anu, majaketi authenga, makutu anu akhale otsegula, mumvetsere mwachelu, ine ndili pa ndima ya 13.
In whom you also trusted after
Mwayemwe inu nanunso munadalira, inu mutatha kumva chikhulupiro chimadza pa kumva mau a inu mutatha kumva mau a chonadi Chonadi ndi chiyani, mawa Mulungu, kulondola uko. Yohane 17:17, inu amene mukulemba malemba, Yesu anati, ayeretseni iwa atate, kupyolera chonadi, mau anu ali chonadi. Inu mutatha kumva chonadi uthenga wa chipulumutso chanu chinali chipulumutso chiti chimene yankayesetsa kuti awauze iwo kukonzedwe latu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Kodi mkulondola uko kukhazikitsidwa kwa ana kukonzedwe latu ku moyo wa muyaya. Tsopano mutatha kulowa mu moyo wa muyaya, inu mutatha kupulumutsidwa, kuyeletsedwa, kudzazidwa ndi mzimu woyera, inu ndinu ana. Tsopano Mulungu akufuna kuti akuike ninu pamalo o kuti inu mukakhoze kugwirira ntchito ufumu wake ndi ulemerero wake. Umenewo ndi uthenga pokhala poyamba kumva mawu lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo, kukuchotserani machimo anu onse, kuyitanira pa dzina la Ambuye Yesu Khristu wa ku dziko lolonjezedwa. Lonjezo lili kwa mwenda njira aliyense amene ali pa nsewu wake. Ngati munachoka ku nyumba kwanu usiku uno wochimwa ndi kuti ine ndiyenda kupita ku Branham Tabernacle, Mulungu akukupatsani inu mwayi usiku uno. Pali chinthu chimodzi chomwe chimakhala pakati pa inu ndi dziko lolonjezedwa. Kodi dziko lolonjezedwa ndi chiyani? Mzimu woyera. Chimene chinakhala pakati pa Yoswa ndi dziko lolonjezedwa chinali Yorodano, kulondola ndendende. Mose pokhala choyimira cha Khristu anawatsogolera ana mpaka ku dziko lolonjezedwa. Kenako Mose sanawatenge ana kupita nawo ku dziko lolonjezedwa, Yoswa anawatengera anthu mkati ndipo analigawa dzikolo. Yesu analipira mtengo, anawatsogolera iwo mpaka ku mzimu woyera. Mulungu anatumiza mzimu woyera pansi ndipo iye anawika mpingo pamalo mudongosolo, munthu aliyense kumudzaza iye ndi kukhalapo kwa umunthu wake. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Zonse mwa Khristu Yesu, momwe Mulungu anakonzeratu ichi kukuitana kwa uthenga uwu. Paulo Agalatia 1:8 anati, ngati mngelo abwera ndi kulalikira china chilichonse, musiyeni akhale wotembereredwa. Choonadi uthenga. Tsopano mvetserani mwa tcheru pamene ife tikupitirira kuwerenga kumalizitsa ndimeyo.
The gospel of your salvation, in whom also, listen closely,
uthenga wa chipulumutso chanu mwa yemweso. Mvetserani mwa tcheru, zitachitika zimenezo inu munakhulupirira, inu munasindikizidwa ndi mzimu woyera wa lonjezo. Mumasiku otsiriza Baibulo linati, tsopano penyani, mumasiku otsiriza padzakhala magulu awiri a anthu. Amodzi aiwo adzakhala ndi chisindikizo cha Mulungu, enawo adzakhala ndi chilemba cha chirombo. Kulondola uko, ndiangati akudziwa zimenezo. Chabwino, ngati chisindikizo cha Mulungu chili chisindikizo cha Mulungu chili mzimu woyera, ndiye opanda mzimu woyera ndi chilemba cha chirombo. Ndipo Baibulo linanena kuti mizimu iwiriyo ikanadzakhala yoyandikana kwambiri, kuti iyo ikanakhoza kudzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Iwo sudzachita gonse izo chifukwa iwo anasankhidwira ku moyo wa muyaya. Mukuona opita ku charichi, basi kumadziwa kuti panali anamwali khumi amene anapita kukakumana ndi Ambuye, onse oyeretsedwa, onse oyera, mmodzi aliyense wa iwo woyeretsedwa. 5 anali ozengereza ndipo nyali zawo zinazima. 5 anali ndi mafuta munyali zawo. Ndipo taonani mkwatibwe akubwera. Ndipo 5 amene anali ndi mafuta munyali zawo anapita ku mgonero wa chikwati. Ndipo enawo anasiyidwa kunja kumene kunali kulira ndi kusisima ndi kukukuta kwa mano. Khalani okonzeka pakuti inu simukudziwa miniti imene Ambuye angadze. Khalani, kodi mafuta amayimira chiyani mu Baibulo? Mzimu woyera. Tsopano kwa inu lero, inu abale a Seventh Day Adventist, amene munati dziko la 7 ndi chisindikizo cha Mulungu, tulutsani lemba limodzi kuti mutsimikizire izo. Baibulo linanena kuti chisindikizo cha Mulungu ndi mzimu woyera. Penyani izi, chimene penyani ndime ya 13 tsopano. Inu mutatha kukhulupirira, inu munasindikizidwa ndi mzimu woyera wa lonjezo. Tsegulani kwa Efeso 4:30, ine ndikukhulupirira ndi pamenepo. Tione ngati ife sitipeza 4:30. Tione ngati izi si zomwezi. Aefeso mutu wa 4 ndipo ndime ya 30. Eya, ndi izi apa 4:30. Ndipo musakwitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo. Motalika bwanji? Pamene inu kwenikweni mulandira kwenikweni mzimu woyera, iwo kuyenera kukhala nanu motalika bwanji? Kufikira chitsitsimutso chotsatira, kufikira agogo adzakugwitseni, kufikira abwana adzakulalatireni inu, kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Aleluya!
After you have died,
inu mukadzafa mukadzadutsa kulowa mudziko limenero kuti inu mwaima kumeneko ndokondedwa anu inu mudakali wodzazidwabe ndi mzimu woyera lemba inu muli basi monga momwe inu muli litsopano kungoti inu muli ndi inu mwasamukira muthupilina inu mwangosintha nyumba iyi akalamba iwe sungakhoze kukhoma timatabwati otchingira mphepo pa iyo kenanso mbalawala zaola uko mkulondola chotero inu mumangotembenuza chinthu chakalecho ndi kuchilola icho chivunde mpaka pasi ndi kusamukira kukalowa mwala tsopano kodi mkulondola uko pakuti ngati msasa wapa dziko lino upasuka ife tili nawo wina ukudikilira inu mukukumbukira tsiku lina tikudutsa zimenezo pamene khanda laling'ono likumbidwa muchiberekero cha amayi ndipo akatumba ang'ono awa akukankhakankha ndi kumadumpha ndi kumapitilira koma basi mwansanga amayi akamubweretsa mwanayo ndipo mwanayo wafika pa dziko lapansi chinthu choyambirira pamakhala thupi la uzimu kuti likalandire thupi laling'ono la chilengedwero mwina make adokotala akampatsa iye a monga choncho kapena china chake kuti amugwedeze iye ndipo ng'a ndipo mofulumira amapita kubelera amayi ake kakusunthira kamutu kake kakang'ono mmwamba ndi pansi pa bere la amayiwo kupangitsa kuti misempha ya mkaka imeneyo izibweretsa mkaka mwana wang'ombe wang'ono mwansanga akangogwesedwa kuchokera kwa amake iye amayima pa maondo ake ang'ono kwa maminiti pang'ono iko kamachita chiyani kamayenda molunjika kubwelera mbuyo kuwagwira amayi amenewo ndi kuyamba kugwedeza mutu wake waung'ono mmwamba ndi pansi monga choncho ndikupe za mkaka wake haleluya inde bwana pamene thupi lachilengedwe ili libwera mwa iye pamakhala thupi la uzimu lomwe limadikilira ilo ndipo pamene thupi lachilengedwe ili ligwetsedwa mdothi haleluya pamakhala lina likudikilira kutsidya ife timangosamuka kuchoka mulina kupita mulina ife timasintha malo athu okhalapo chivundi ichi chiyenera chivale chisavundi la uzimu ili chivundi ichi chivale chisavundi ili lakale lamakwinya lokwinyika thupi lakugwa koma izo sizidzasintha maonekedwe ake nkomwe ine ndikutanthauza pamene ilo lidzafike kutsidya inu mudzakhalabe ndi mzimu womwewo ndiloleni ine ndikupatseni inu kena kake kakang'ono kamene kangamveke ngati kopinda kwa inu koma ndi baibulo kenako ine ndikupatsani inu kena kamene katambasule iko kwa inu penyani ichi pamene saulo wakale a mfumu yakale mlaliki wamkulu wakale wachipembedzo kumusi uko nthawi imeneyo inu mukudziwa amene anali ndi mutu ndi mapewa pamwamba pa iwo onse ndipo anali ndi mantha iwo sankadziwa kalikonse kokhudza za uzimu davide ankayenera kubwera ndi kudzapulumutsa mwana wankhosa kuchokera mkamwa mwa mkango kumupha goliati muoneni iye iye anapita kutali kwambiri kuchoka kwa mulungu iye anayamba kudana ndi mlaliki woyera wodzigudubuza uyu ndipo m'malo mokhala kwa iye kuyesera kuti amuthandize iye iye anasusana ndi iye ngati icho sichili chithunzicho ndendende chithunzicho kutembenuka kuchoka kwa iye ndiangati anali muno pamene ine ndinkachoka pa ulendo wanga woyamba ndipo ndinalalikira davide kumupha goliati pamene ine ndinkachoka ambiri ena ochepa nthawi yakale ine ndikukonzekera kuchokanso pa ichi mukukumbukira chiyani munaona chimene chinabwera la mulungu lapitali icho chikupita pomwepo mugawo lina kukopa kwa chiwiri kwa davide gawo lachiwiri la utumiki wake uko mkulondola ndendende amene kenako iye anadzakhala mfumu ya israeli zindikirani utumiki utsopano kupita mugawo lopambana ukutumikira kupita mopambana chotero davide anateronso ine ndikuzindikira ichi pamene yankabwera davide pamene mulungu anali ndi davide anatulukira pamenepo ndipo anaupha mkango zindikirani ndikupha chimbalangondo kenako kukapha mfilisiti tsopano panafika nthawi imene mulungu anapereka mzimu woyipa pa mnyamata wakale uyu ndipo pa kuchiyani kuti adane ndi davide ndipo ine ndikukhulupirira tsopano matepi awa tsopano mvetserani abale inu amene muli pa matepi ngati inu mukutsutsana nane ndikhululukireni ine maona ine ndimakukondani inu ine ndikakumana nanu inu kutsidya uko muli monse mukuona chifukwa ngati inu muli munthu wa mulungu ine ndidzakakumana nanu inu muli monse koma ine ndikufuna kuti ndinene ichi apa pali chifukwa chifukwa chongoti sauli anaona kuti davide anali ndi china chake chomwe iye analibe ndiye chinachitika ndi chiyani wakale wang'ono wosaoneka bwino anayandikira baibulo linati iye anali wosaoneka bwino ameneyo sanali mwana wokongola kwambiri wosaoneka bwino ndi munthu basi wang'ono wooneka ngati wongokokeka ndipo iye anapita kumeneko ndipo sauli bwanji anayika zida za sauli pa iye ndipo ine ndikuganiza chishango chinatsika kufikira m'mapazi ake ndipo iye anati chotsani chinthu ichi pa ine ine ndi mwina mwake iye anamupatsa iye degree ya udokotala ya PhD kapena LLD kapena china chake inu mukudziwa momwe iye ananenera ine sindikudziwa kaliponse kachinthu chimenecho chifukwa inenso ndinazitsimikizira izo ndiloleni ine ndikhale ndi ichi chomwe ine ndikuchidziwa chomwe ndingachite nacho inde bwana iye anatenga legeni ndipo iwo anamukwitsa David chifukwa anaakazi mipingo inali kuimba Sauli akhoza kukhala kuti anapha masauzandi ake koma David wapha mateni amasauzandi ake ndiye iye anayamba nsanje ndi zinthu zakale zija za dzina la Yesu palibepo chilichonse kwa izo uko mkulondola ndipo kodi Mulungu anachita chiyani kwa iye Mulungu anatumiza mzimu woyipa pa iye kuti akamude David ndipo iye anadana ndi David popanda chifukwa David akanadzikulungiza khosi lake mu nthawi yochepa iye akanatha koma iye anangozisiya izo zipite iye basi sananene kalikonse iye ndithudi akanakhoza kuchita zimenezo iye anapita ndipo anakadula mphonje ya chikhoti chake usiku ina anabwelera ndikuti tayang'anani kuno inu mukuona inde bwana iye akanatha kuchita zimenezo koma iye anangomusiya yekha iye akanatha kuphwasula osonkhana ake ndi kuwabalalitsa iwo ndipo akanayambitsa bungwe lake ngati iye akanafuna kutero koma iye sanachite izo iye anangomulola Sauli kuti azipitilira anamusiya Mulungu kuti achite kumenyako inde bwana chotero pamene iye ankapita ndipo msonkhano wokopa utatha ndikubwerako mzimu woyipa uja unabwera mwakuti Sauli sankakhoza kulandira yankho kuchokera kwa Mulungu patapita kanthawi iye mzimu wa Ambuye unali utamuchokera iye ndipo Samueli wakale uyo yemwe iwo anali atamukana iye amene kwenikweni anali liwula Mulungu kwa iwo iye amene ananena kwa iwo asanafune nkomwe kuti azichita monga dziko chifukwa chiyani mpingo umafuna uzichita ngati dziko chifukwa chiyani apentekoste obatizidwa amethodist acho wachitikira cha mzimu woyera ndi abaptist ndi apresbyteria amafuna kuti azichita ngati dziko chifukwa chiyani iwo amachita zimenezo ine sindikudziwa ine sindingakhoze kuzimvetsa izo basi inu mukuti chabwino izo ndizosangalatsa kwambiri kusewera juga pang'ono chabe mongozisangutsa basi njuga pang'ono chilichonse chimene inu mumachitchula icho ndi tchimo inu simukuyenera kukhala ndi zinthu zimenezo mnyumba mwanu bwanji sizoyipa kumwako mwa pang'ono kapu yaing'ono ife tinangomwa wochepa ine ndi mkazi wanga timamwa pang'ono masana ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa ana anu amwako wochepa ndithudi izo zili ndipo akazi inu mdierekezi wangu opanga ndizo zimene iye anachita pachiyambi ndipo ndithudi iye wapanga chandamale pa inu alongo iye basi amangochita zimenezo kuti chifukwa iye akudziwa chimene iye angachite iye akhoza kumunyenga mkazi mofulumira kasauzande kuposa mwamuna ine ndikudziwa zimenezo zikuvulaza kumvelera kwanu koma icho ndichoonadi izo ndi ndendende izo ndi zimene iye anachita mmunda wa Edeni iye akhoza kupanga tsopano iye anali woona mtima iye anali wodzipereka koma iye ananyengedwa Adamu sananyengedwe Bible linatero iye sananyengedwe koma mkaziyo ananyengedwa chotero iye akhoza kumunyenga iye ndipo komabe azibusa amapita kunja ndikumadzoza azilalikachikazi kumakawayika iwo ukopa misonkhano monga choncho ndipo Bible ili limatsutsa izo kuyambira ku Genesis mpaka ku chivumbulutso inu mukuti chabwino izo ndi zabwino izo ndi zabwino iwo anapeza iwo akhoza kulalikira chimodzimodzi monga choncho ine ndikudziwa uko mkulondola monga wina wake anayamba kuyankhula mmalilime nthawi ina ine ndinangopitilira kumalalikira ndipo pamene ine ndinatuluka banja mkazi ananena kwa mwana wanga wa mwamuna anati ine ndili ndi uthenga woti ndipereke mawa usiku anati pamene adzati ako azidzabwera pa nsanja anati chabwino mayi kodi inu mukutanthauza chiyani ndipo usiku umenewo pamene anakonzeka pamene ine ndimakonzekera kuti ndipange kuitanira paguwa iye anakonza tsitsi lake ndipo anakokera mwamba masokosi ake ndi chilichonse anakonzeka analumphira pakati pa bwalo ndipo anayamba kulumphalumpha anayankhula mmalilime ndi kulosera ine ndimangopitirirabe kulalikira kupanga kuitanira kuguwa kwanga pamene ine sindinazilemekeze izo ndi pang'ono pomwe izo sizinali bwino chotero ndiye chabwino Bible linati kuti zisamatero linati mzimu wa aneneli umamumvera mneneli Mulungu alipa Mulungu akuyankhula pa nsanja muloleni iye ayankhule Paulo anati ngati china chake chaululidwa kwa wina muloleni iye akhale bata kufikira wina yatamalizitsa uko mkulondola tsopano ndiye ine nditatuluka kunja anthu awa anati gulu lalikulu la anthu anati inu mwakwitsa mzimu woyera usikuno ine ndinati ndachita chiyani ine ndinachita chiyani anati chabwino pamene mlongo uyu amapereka uthenga uja aleluya amanena zimenezo bwanji ine ndinati ine ndimalalikira iye analata choka padongosolo oh anati Izo zinali zaziwisi zikuchokera kumpando wachifumu. Izo zinali zaziwisi kuposa zimene inu mumalalikira. Ha. Tsopano izo zimangoonetsera. Izo zimangoonetsera ichi. Ndipo ine ndikunena ichi polemekeza inu. Mwina misala. Kapena mwina kupanda ulemu. Kapena chiphunzitso cha osaphunzira. Chimene sichikudziwa zochuluka za Mulungu. Kuposa momwe kalulu amadziwira za nsapato zachisanu. Tsopano izo. Ine sindikunena izo kuti zikhale a ndemanga ya mwano. Chifukwa ano. Simalo opangirapo nthabwala koma izo ndi ndendende choonadi munthu amene angadziwe kuti Mulungu siwoyambitsa chisokonezo iye ndi wamtendere Baibulo iwo samalidziwa zonse zimene iwo amazidziwa ndi kulumphalumpha kuyankhula mmalilime kunena ine ndili ndi mzimu woyera haleluya ine ndayimapo ndipo ndaonapo mu Africa asing'anga ndi zinthu akuyankhula 5,000 a iwo pa nthawi imodzi kumadumphadumpha magazi ali pa nkhope zawo zonse akuyankhula mmalilime ndi kumama magazi kuchokera mchigaza cha munthu kuyitanira pa mdyerekezi ndi kuyankhula mmalilime ndipo komabe kuyankhula mmalilime ndi mphatso ya Mulungu koma icho sichitsimikizo chosatsutsika cha mzimu woyera ndiloleni ine ndikuzeni inu zimenezo tsopano ine ndimakhulupirira kuti oyera onse odzozedwa amayankhula ndi malilime ine ndikukhulupirira kuti munthu nthawi ina iwe ukadzozedwa kwambiri ndi Mulungu iwe ungayankhule ndi malilime ine ndimakhulupirira zimenezo koma ine sindikukhulupirira kuti icho ndi chizindikiro chilichonse chakuti iwe uli ndi mzimu woyera inde bwana ine ndikukhulupirira pali nthawi zina pamene iwe umakhala ndi chikhulupiriro munthu iwe ukhoza kuyenda ndi kukasanjika manja pa mwana wang'ono amene ali ndi khansa pamene alaliki 50 anali atamupempherera iye ndipo iye nkuchiritsidwa chifukwa chakuti mayi ameneyo anali ndi chikhulupiriro pa mwana ameneyo Mulungu achipereka icho kwa iye iye ndi chiwalo cha thupi la Khristu inde bwana ine ndikukhulupirira zimenezo ine ndinaonapo zimenezo zikuchitika ndipo ine ndikudziwa kuti izo ndizoona koma chomwe icho chili ndikuyika mpingo mudongosolo kuyika mudongosolo kuti zikagwire ntchito tsopano tiyeni timalizitse ndime yonse iyi apa ife tisanapite inu mutatha kulandira inu munasindikizidwa ndi mzimu woyera walonjezo chisindikizo kodi chisindikizo ndi chiyani kodi chisindikizo ndi chiyani chisindikizo ndi chinthu choyamba chimene chimaonetsera ndi ntchito yomalizika ntchito yomalizika chinthu chotsatira chimene chimaonetsera ndi umwini ndipo chinthu chotsatira chimene chimaonetsera ndi chitetezero kuzisunga izo tinene mwachitsanzo ine ndinkagwira ntchito ku Pennsylvania Railroad ine ndinkagwira ntchito ndi abambo anga panjanji ife tinkalongedza magalimoto ndipo ife tinkakhoza kuyikamo kuno ku kampani yolongedza iyi ife tinkayikamo tizitini ndipo ife timakhoza kuyika ena pamwamba apa ndipo ena pansi apa ndipo ena kuyikidwa chonchi koma galimoto imeneyo isanayikidwe chisindikizo woyang'anira nkabwera pa iyo pamenepo ndipo ankayikankha iyo kuyigunyuza iyi ndi kuyigwedeza iyo ah kuyitsutsa iyo iwo angakhoze kusweka onse mzidutswa iwo asanakafike kumeneko kuyitsutsa iyo zitulutsenizo kunja zipangeniso izo woyang'anira ankayitsutsa galimotoyo mzimu woyera ndi woyang'anira iwo makugwedezani inu pang'ono ndipo inu mumapanga phokoso kodi inu mukukhulupirira mawu onse a Mulungu ine sindikhulupirira zinthu zakale zimenezo za dzina la Yesu kuyitsutsa iyo inu mukupanga phokoso mwaona ine sindimakhulupirira mmachitizo a uzimu kapena osati chinthu choterocho mukupangabe phokoso atengereni iwo kunja kodi inu mumakhulupirira yesu khristu ali yemweyo dzulo chabwino mwa njira ina inu mukupanga phokoso tikankhireni icho kunja mwaona icho sichinakonzekebe inde bwana mbale izo zikakonzeka zimati amen kodi inu mwalandira mzimu woyera amen kodi zonse zamalizidwa amen ndiye woyang'anira amachita chiyani chilichonse chalongedzedwa mwabwino ndipo zathinana wodzaza ndi uthenga o mawu aliwonse a Mulungu ndi abwino chilichonse ndi changwiro ine ndimakhulupirira mawu aliwonse amen 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 kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsabe amen kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse amen kodi inu mukukhulupirira kuti mzimu woyera ndi weniweni basi monga momwe iwo unalili nthawi zonse amen kodi inu mukukhulupirira kuti mzimu womweyo unagwera pa Paulo umagwera pa ife amen kodi inu mukukhulupirira kuti iwo umachita zinthu zomwezo pa ife zimene unachita pa iwo amen oh oh iye akumangidwa molimbitsa tsopano mukuona akumangidwa molimbitsa tsopano ife tili wokonzeka kuti titseke chitseko chabwino ndiyeno woyang'anira amadzatseka chitseko kodi amachita chiyani iye ama amaika chisindikizo pa icho. Kenako iye amatsikira pansi kuno ndipo amadzatenga mapulaya la ang'ono awa achinthucho nkudzafika apo pa chinthu cha ching'ono ichi ndi kuchisindikiza icho. Inu musayerekeze kuchiswa icho. Ngati iwo galimoto imeneyo malo ake okafika ndi ku Boston, icho sichingaswedwe. Iwo okhoza kukhala mulandu wakuba kuswa chisindikizo chimenecho kufikira iyo ikafike ku Boston. Ndipo munthu amene ali ndi udindo akhoza kutsegula chisindikizo chimenecho ndipo iye yekha kukonkulondola. Iyo ndi kampani yakuti yakuti yanjanji. Icho ndi chisindikizo chawo. Icho ndi chitsimikizo chawo kuti galimoto iyi yalongedzedwa, galimoto iyi ndiyokonzeka. Iyo ndi yaiwowo. Iwo sangakhoze kuyika B&O pa Pennsylvania. Iwe ukuyenera kusindikizidwa ndipo pamene iyo yasindikizidwa. Ndipo pamene Mkhristu walongedzedwa ndi uthenga, atadzadzidwa ndi ubwino wa Mulungu, zinthu zonse zabwino za Mulungu zili mwa iye, ndi mtima wotseguka wokonzeka kuti akagwire ntchito, wololera kuyikidwa pamalo, kuchita chilichonse chimene Mzimu Woyera ukumuwuza iye kuti achite. Wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo, wayeretsedwa ku zinthu zonse za pa dziko lapansi, akuyenda mukuwala pamene kuwala kukubwera kwa iye, akuyenda bechitsogolo iye wakonzeka. Kenako Mulungu amatseka khomo la dziko kumbuyo kwake, ndipo amachimenyetsa icho pamodzi monga choncho, ndi kumusindikiza iye ndi Mzimu Woyera walonjezo. Haleluya! Mpaka kuti, mpaka kumalo kokafikira. Musamuchotse iye panjanje ndi kuiswa iyo ndi kuona ngati chilichonse chili bwino kenaso. Izo zili bwino. Mungozisiya izo zokha. Woyang'anira wazifufuza izo. Kodi inu mwasindikizidwa mpaka kuti kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Ndiko kutalika kwake momwe inu mwasindikizidwira. Chabwino, iwe ukafa ndiye mbale Branham, nanga bwanji iwe ukafa. Inu munati umakhala benacho icho, iwe umakhala nacho icho kwa nthawi zonse. Kodi moyo umayambira kuti paguwa. Pamenepo iwe umaona mthunzi pang'ono. Umenewo ndi mthunzi, chisindikizo cha Mzimu Woyera. Ndiye iwe ndi mthunzi wa mithunzi ya mithunzi monga ine ndinanena tsiku lina. Koma pamene iwe umwalira, iwe umakhala ukuyenda kumadutsa mithunzi imeneyo mpaka iwe umakafika ku chinyontho. Kuchoka ku chinyontho kufika ku kasupe wodontha pang'ono pang'ono. Kuchoka ku kasupe kupita ku khwawa. Kuchoka ku khwawa kupita ku mtsinje. Kuchoka ku mtsinje kupita ku nyanja. Mwaona, ya chikondi cha Mulungu. Iwo makhalabe munthu wake yemweyo basi. Kayang'anani apa. Sauli wakale, wobwelera mbuyo wakale, iye ankalephera kufikira kwa Mulungu. Komabe iye analasa natayike, iye ndithu disanali. Iye anali mneneli, koma iye anangopita kunja kwa Mulungu. Ndi chifukwa chake abale ine ndinati, inu simunatayike. Chotero ndiye kumbukirani. Iye anangochoka apa chifuniro cha Mulungu. Chotero ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa. Iye sankakhoza kugwirizana nazo. Tsopano mwina mwake ine sindimayenera kuti ndiyankhule zimenezo. Chabwino, ine ndikungopitirira kwa osonkhana osangalala usiku uno. Chotero ndiye inu mukudziwa. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa. Oh my! Kenako iye anapita ku Yuli mutumimu. Inu mukudziwa chimene Yuli munditumimu anali. Icho chinali chapa chifuwa. FOD chimene Aaron ankavala. Ndipo icho chinali nthawi zonse. Mungu nthawi zonse wakhalali Mulungu wa uzimu akuyankha mwanjira za uzimu. Ndipo pamene mneneri analosera, ndipo kuwala kwa chisisi uko kukapanda kubwera kudzadutsa pa Yuli mutumimu, iye walakwitsa. Pamene wolota anena loto, ndipo iyo nkusathwanima pa Yuli mutumimu ameneyo, ine sindi kusamala mmene izo zikumvekera bwino, izo zinali zolakwika. Uko nkulondola. Ndipo ine sindi kusamala ndende basi ndi madigiri au dokotala angata amene inu muli nawo, ndipo bungwe lanu ndi lali kulu bwanji, pamene inu mulosera kapena kulalikira, izo sizi kugwirizana ndi mawawa, inu mwalakwitsa mbale. Ndinu uyu ndi Yuli mutumi wa Mulungu. Mukanena kuti inu simunakonzedwere tu maziko a dziko lapansi asanayikidwe, iye satwanima chifukwa Bible linati inu munatero. Mukanena kuti mukuyenera kubatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, iye satwanima chifukwa palibe aliyense mu Bible amene anayamba abatizidwa apo mwanjira imeneyo, kokha mu dzina la Ambuye Yesu, iye satwanima. Chotero pali china chake cholakwika pena pake. Chotero Yuli mutumi musama muyankha Sauli wokalamba, ndipo iye ankalephera ngakhale kuti akhale ndi loto mkomwe. Iye analata pita kutali mwakuti iye ankalephera kuti akhale ndi loto. Chotero inu mukudziwa chimene iye anachita, iye anapita uko kwa mfiti. Ndipo mfiti yakale imeneyi, dokotala wokalamba waziwanda kumusi uko, nsing'anga. Ndipo iye anati, kodi inu mungaombeze? Iye anati, inde. Koma Sauli anati iye adzapha aliyense wopanga zowombeza. Iye anati, ine ndikutetezera iwe. Anavala ngati munthu woyenda pansi. Iye anati, ndiwombezere ine. Ndipo ndibweretserepo ine kuchoka ku dziko la akufa amene anadutsa kuno. Tsopano mvetserani kuichi. Undibweletsele ine mzimu wa Samueli mneneri. Ndipo iye anapita mkati kuti akaombeze. Ndipo pamene iye anatero, iye anagwa pa nkhope yake, iye anati, ine ndikuona milungu ikubwera. Maona, iye anali wachikunja, milungu. Awiri kapena atatu aiwo, monga Atate Mwana mzimu woyera. Kapena china chake monga choncho. Inu mukudziwa, iye anati, ine ndikuona milungu ikubwera.
Said, describe him, how does he look?
Anati umulongo sole iye iyakoneka bwanji iyakoneka bwanji anati iye ndiwoonda ndipo ali ndi chovala pa phewa lake iye analasa na sinthe olopa ng'ono iye anati ndi Samueli mbweretseni iye mchipinda chino mbweretseni iye pano pamaso panga ndipo muone pamene Samueli anadzabwera pamaso pa Sauli iye anati iwe wandita na ine chifukwa chiyani poona kuti iwe wakhala mdani wa Mulungu. Ndipo penyani, iye sanaliko kha Samueli, iye anasungabe mzimu wonenera. Munene kuti ndizolakwika. Mulole aliyense anene kuti ndizolakwika. Izo ndi choonadi. Iye anali akanali mneneri. Pakuti iye anati, iye ananenera ndipo anati, nkhondo ikapita motsutsana ndi iwe mawa, ndipo iwe ndi ana kwa amuna mukagwa ku nkhondo mawa, ndipo pofika nthawi ino mawa usiku, iwe udzakhala ndi ine. Kulondola uko, iye anali akanali mneneri. Tsopano inu mukuti, oh, koma iyo inali fiti imene inachita zimenezo. Chabwino, ine ndikuwuzani inu wina amene sanali fiti. Yesu anamutenga Petro, Yakobo ndi Yohane. Ndipo anapita ku phiri la chiwalitsiro nthawi ina. Ndipo anali atayima pamwamba pa phiri. Ndipo Yesu, Mulungu anali akumukhazikitsa mwana wake. Monga mmene ndikuyesera ichi, ndinali nazo usiku ina. Kukhazikitsa kwa mwana. Ndipo pamene iwo anatero, iwo anayang'ana posungulira, ndipo anapeza kuti pamenepo panayima Mose ndi Eliya. Iwo anali akuyankhula, amakambirana. Osati mbendera zoyera za zing'ono zikuluka, kapena mitambo yoyera yaing'ono kani, ikuyandama-yandama. Koma iwo anali amuna, akuyankhula. Mose anali atayikidwa mʼmanda osadziwika kwa zaka 800. Ndipo Eliya anali atapita kwawo pa galeta zaka 500. Ndipo apa iwo awiri onse anali pamenepo. Ali moyobe monga momwe iwo anali ya moyo. Atayima pamenepo akuyankhulana ndiye asanapite ku Calvary. Aleluya! Kusindikizidwa mpaka tsiku la chiwombolo chathu. Ine ndifulumira ndipo kenako ife titseka chifukwa kwada. Ndipo ife tipempherera odwala. Pafupifupi maminiti ena 5 onjezera. Ndime ya 14 kuwerenga. Ndiloleni ndiwerenge ndime ya 13 kenaso. Mwaipeza iyo maziko. Mwayemwe inu munadalira inu mutatha kumva mawu achoonadi uthenga wa chipulumutso chanu. Tsopano kumbukirani, chipulumutso chotani chimene wali nacho, awanali Khristu aku Efeso. Iwo tsopano taonani, kodi inu munazindikira Akorinto, iye nthawi zonse ankachita kumawawuza iwo, ndikabwera pakati panu, wina amakhala ndi lilime, wina amakhala ndi lilime, wina amakhala ndi salimo, wina amakhala ndi uneneri, wina amakhala, mwaona, iye amalephera kuwaphunzitsa iwo kanthu. Chifukwa iwo nthawi zonse amafuna icho kapena chinacho. Anthu awa anali nacho chinthu chomwecho, koma iwo anali nacho mwadongosolo. Iye sama aphunzitsa Akorinto chinthu ngati ichi, iye sakanatha. Mpingo sunali uli mudongosolo kuti uphunzitse zimenezo. Tsopano, iye amatha kuwaphunzitsa anthu awa chinthu chenicheni. Chimene chipulumutso chanu, mwayemwenso inu mutakhulupirira, inu munasindikizidwa ndi mzimu woyera walonjezo. Chimene chili chikole, oh, ine ndisadumphe zimenezo. Chikole cha cholowa chathu mpaka chiwombolo cha chinthu chogulidwa kwa matamando aulemelero wake. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Tsopano, kenako ine ndiwerenga yonseyo mwansanga kwambiri ngati inu mungapilire nane motalika chomwechi. Kodi ife tinali kuti usiku wina uja, mbale Mike, kumene onse anali osangalala. O, chili chonse chinali chantendere. Chimenecho chinali chikondi changwiro. Tsopano, nthawi zonse inu mukabwera wanjira iyi, inu mumatsikapo pang'ono, kutsika. Nthawi iliyonse inu mukapanga kusuntha, inu mumabwera mainchesi moyandikira. Pamene izo zifika pansi pa dziko la pansi, inu mumakhala ndi mthunzi wa mthunzi wa mthunzi wa mithunzi. Tsopano, umo ndi mochuluka momwe mzimu woyera walowera mwa inu. Chimenecho ndicho chikondi. Koma, oh, inu mumachitira ludzu china chake. Oh, kodi anthu ngachoka lamba anthu okalamba ine ndingakonde bwanji kuti ndibwerere ndikukakhala wa zaka 15 kenanso 20 oh ine ndikhoza kupereka chili chonse icho chingachita ubwino wanji kwa ine ine ndikhoza kukhala wa usiku wa 15 komabe nkumwalira usiku uno izo ndizosadalirika nanga bwanji mutakhala wa 15 usiku uno mukudziwa bwanji ngati amayi akakhale akanali moyo nthawi imene inu muzikafika kunyumba kapenayi inu mudziwa bwanji kuti inu mukafika kwanu inu mungadziwe bwanji kuti mukhala muli moyo mawa ngati inu muli ndi zaka 20 thanzi langwiro inu mukhoza kuphedwa mungozi kugwa mkufa chilichonse chikhoza kuchitika kwa inu nzosadalirika mwaona palibe chilichonse kuno chimene chili chotsimikizika koma inu mumakhumba zimenezo ndi chiyani icho ndi icho kumwamba uko chikupangitsani inu kukhumba zimenezo tsopano inu mukalowa mwa ichi ndiyeno inu muli ndi moyo wamuyaya tsopano chimachitika ndi chiyani icho ndi chikole kodi ndalama ya chikole ndi chiyani pa chilichonse ngati ine ndingabwere kwa inu kuti ndikuguleni galimoto ine nkuti galimoto imeneyo ndi ndalama zingati inu nkuti galimoto iyi mbale Branham ikutengerani inu madola 3,000 kulipirako pang'ono ndi bwanji chabwino ine ndikulolani inu muyitenge iyo pa madola 500 chabwino ndiyawa madola 500 ine ndibweretsa zotsalazo kwa inu nthawi ina mofulumira momwe ine ndingathere inu musunge galimotoyo ine ndikupatsani inu madola 500 chimenecho ndicho chikole kodi uko mkulondola tsopano gwirani chimenecho icho ndi chikole icho ndi kulipirako pang'ono inu mutatha kusindikizidwa ndi mzimu walonjezo inu mutatha kusindikizidwa umene uli kodi chisindikizo chalonjezo ndi chiyani mzimu woyera walonjezo chimene chili chikole cha cholowa chathu kufikira chiwombolo cha chinthu chogulidwa ndi chiyani icho uko ndi kulipirako pang'ono ndipo mbale azilaliki ngati uku kuli kulipirako pang'ono izo zidzakakhala bwanji ife tonse tikadzafika kumeneko chidzakakhala chili chiyani ngati ichi chili chomwe ife timakondwera nacho kuno ndipo timasangalala naso kwambiri mpaka ine ndawaonapo amuna zaka 90 akungobwerapo ine ndinamuonapo mlaliki wokalamba yemwe anadzukapo siku ina iye anatulukira iye anati monga chonchi akubwera pa nsanja ndipo ine ndinati munthu wokalamba uyo alalikira iye anati chabwino adalitsika ambuye munthu wokalamba wachikuda atavala chikhoti chachikale chachikulu chachitali cha mlaliki ine ndinati bwanji wosana lole ena azilalika achichepera alalikire munthu wokalamba ameneyo iye angalalikire bwanji iye anati chabwino iye anati abale iye anati lero ine ndakhala ndikuwamva abale akulalikira tsiku lonse iye anati za zimene yesu anachita pa dziko lapansi ine ndikuwuzani inu zimene iye anachita kumwamba iye anati ine nditenga phunziro langa usiku uno pa yobu 7:27 anati mmene zinakhalira kale mbuyo mumaziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anati pamene iye anati nyenyezi zam'mawa zinkayimba pamodzi ndipo ana amuna a mulungu amafuula mwachimwemwe anayamba monga chomwecho anati inu mukudziwa ichi panali china chake chomwe chinachitika kumbuyo kumeneko iye anati inu mukudziwa ndipo iye anayamba kubweretsa zimene zinachitika kumwamba iye anazibweretsa izo pansi mopinga asautawaleza mukubwera kwa chiwiri pa nthawi imeneyo mzimu woyera unamukhudza iye tsopano iwo anachita kumuthandizira bambo wokalambayo kuti abwere iye anali pafupifupi usinkhu wa zaka 95 zakubadwa iye ali monga chonchi atapindikiratu ndipo atangokhala ndi kamulu kakang'ono katsitsi inu mukudziwa monga chonchi anachoka pamenepo ndipo anayamba kulalikira anati hupe haleluya ulemerero anayamba kutumphadumpha monga choncho anati oh inu mulibe malo okwanira pano oti ine ndilalikirepo ndipo anachokapo anatsika pansi monga choncho molimba momwe iye akanathera ndipo icho ndi chikole chabe kodi mzimu woyera umachita chiyani apa pali malo abwino ndiloleni ine ndiwerenge ndime yawani ya mutu wotsatira ndingatero ine kodi zili bwino nenani amen chabwino ndime yawani ya mutu wathu mwamsanga mvetserani inu amene munali inu ndipo inu amene awafulumizitsa amene poyamba munali akufa muzolakwitsa ndi machimo inuyo iye wakufulumizitsani kodi kufulumizitsa kumatanthauza chiyani kupangidwa wa moyo kungo tsala pangono kuti ufe koma iye anango kufulumizitsani inu basi ndi chikole cha ndalama zidzakhala bwanji pamene inu mudzalandira zanu zonse oh zosadabwitsa paulo anagwidwira mwamba mwachitatu anati diso silinaone khutu silinamvepo ngakhale kulowa mu mtima wa munthu zimene mulungu ali nazo kwa iwo wawasungira amene amamukonda iye izo zidzakhala zotani inu mumakamba za chimwemwe chosatha ndi chodzaza ndi ulemu merero inu amene munali akufa poyamba mutchimo ndi kulakwitsa iye akufulumizitsani pamodzi ndi mthunzi wa mitunzi izo zidzakhala motani inu mukadzabwera ku mthunzi wa mitunzi kulowa mu mthunzi kenako kusandulika khwawa kenako kusandulika mtsinje kusandulika nyanja ndipo ndiye zidzakhala zotani pomwenu mudzafike kumeneko muchiwombolo muli ndi thupi latsopano inu mwabwerera ku thupi lachinyamata kenanso kapena mtsikana wachichepele inu simudzafanso ndipo inu nkumadzayang'ana pansi ndikuganiza ine ndikanasangalala ndi mphesa zina ndi madzi ena abwino ozizira koma inu mukudziwa ine sindikuzisowa izo kuno koma tsiku lina yesu akubwera ndipo thupi ili la ungelo la fiofane ili limene ine ndikukhalamo silidzabwera kudzera muchiberekero cha amayi kenanso ilo silidzabwera kudzera muchikhumbo chogonana kenanso koma chifukwa chakuti iye anabadwa popanda chikhumbo chogonana ine ndidzaukitsidwa popanda ilo ndipo iye adzayankhula tsiku lina ndipo iwo akufa mwa khristu adzauka ndipo thupi limenelo limene ine ndinakhalamo poyamba lidzauka mu thupi la ulemerero ndipo ine ndidzayenda ndikuyankhula ndipo ine ndidzakhala moyo ndipo ndidzasangalala haleluya ine ndidzakhala moyo ku mibado ya muyaya imene ili mkudza kudzera mwa yesu khristu ambuye wathu ndi zimenezo tumbale ndi umenewo uthenga chotero inenso paulo akungofotokoza tsopano chimene yali ine ndiwerenga yonse iyi ndipo kenako ife tipempherera odwala kufikira cholandira ichi ndi chikole kufikira cholandira kwa matamando aulemerero wake momwemo inenso nditamva za chikhulupiriro chanu ine ndinamva kuti inu munakhulupirira zinthu izi ine ndinamva kuti inu munakhulupirira kwenikweni mukukonzedweratu moyo wa muyaya ndi chipulumutso ndi zina zotero mwa ambuye yesu ndi chikondi kwa iwo onse oyera sindisiya kupereka mathokozo kwa inu kumakutchulani inu mmapemphero anga kuti mulungu wa ambuye wathu yesu khristu atate wa ulemerero akhoze kupereka kwa inu mzimu wa nzeru ndi mvumbulutso chidziwitso cha iye kumangopitirira kudziwulula yekha kwa inu nonse nthawi zonse kukula kuchoka ku chisomo kupita ku chisomo kuchoka kumphamvu kupita kumphamvu ulemerero kupita ku ulemerero osagwera mbuyo ndipo koma kuchoka ku ulemerero kupita ku ulemerero kumapitirirabe ine ndipitirirabe kukupemphererani inu diso maso akumvetsa kwanu inu mukudziwa mu baibulo linati inu munali akhungu ndipo simunkadziwa izo koma apa paulo anati ine ndikupemphererani kuti maso anu akumvetsa inu mumamva ndi mtima wanu izo ndi zimene iye akuzikamba inu mumayang'ana ndi diso lanu koma inu mumaona ndi mtima wanu inu mukudziwa zimenezo chabwino kuti mulungu wa ulemerero tiyeni ife tione a ndima ya 18 maso akumvetsetsa kwanu akutsegulidwa kuti inu mukadziwe chimene chili chiyembekezo cha mayitanidwe ndi chuma chotani cha ulemerero wa cholowa chake mwa oyera ndipo kodi ukulu wopambana wa mphamvu yake kwa ife ndi chiyani iwo amati mphamvu inapita mphamvu sinafike mkomwe akukhulupirira ndani molingana ndi kugwira ntchito kwa mphamvu yake yayikulu inu amene mwakhulupirira kukugwira ntchito kwa mphamvu yake yayikulu ine ndikungopemphera kuti mulungu angotsanulira mphamvu yake pa inu mukuona zimene iye anazichita mwa khristu pamene anamukitsa iye kuchoka kwa akufa ndipo anamukhazika iye pa dzanja lake lomwe lamanja mu malo a mwambamwamba kutali pamwamba maukulu zimphamvu kulimba ulamuliro ndipo kuti dzina lililonse limene likutchulidwa pakuti ayi ine kuli bwino ndisatero ife ndithudi tikhoza kutenga usiku wonse pa zimenezo dzina lililonse limene latchulidwa osati kokha mu dziko lino koma kuti mu dziko limene lili mkudza dzina lililonse lililonse ndi chiyani? Dzina lililonse la munthu aliyense lidzakhala ndi dzina la chiyani? Kumwamba konse kumatchedwa Yesu. Mpingo wonse umatchedwa Yesu. Chilichonse chimatchedwa Yesu. Pakuti ndi dzina lokhalo limene Mulungu anakhalapo nalo. Iye amatchedwa Yehova, Yehova Yire, nsembe yoperekedwa ya Ambuye, Yehova Rafa, Ambuye amene amachiza inu, Yehova mbendera ya Ambuye, Manase, ndi Yehova, a Yehova osiyana-siyana. Iye amatchedwa Nyenyezi ya Mmawa, Iye amatchedwa Atate, Iye amatchedwa Mwana, Iye amatchedwa Mzimu Woyera, Iye amatchedwa Alpha, Iye amatchedwa Omega, Iye amatchedwa Chiyambi, Iye amatchedwa Chimaliziro, Iye amatchedwa Nthambi, Iye amatchedwa, Iye amangotchedwa mitundu yonse ya maudindo. Koma iye anali ndi dzina limodzi. Izo ndi zimene Mateyu ankayankhula pamene iye anati, pitani inu kotero ndipo mukaphunzitse mafuko onse kuwabatiza iwo mu dzina, osati mʼmayina, mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Atate si dzina, Mwana si dzina, Mzimu Woyera si dzina. Uwo ndi udindo kwa dzina. Ndi dzina la zikhumbo zitatu zimene zili za Mulungu mmodzi. Dzina lake linali chiyani? Mngelo anati, inu mudzamutcha dzina lake pakuti iye adzapulumutsa anthu ake ku tchimo lawo. Ndi chifukwa chake onse amabatiza mwanjira imeneyo mu Baibulo. Umo ndi momwe Augustine Woyera anabatizira mfumu ya ku England. Pafupifupi zaka 150-200 itachitika imfa ya Kristu mu dzina la Yesu Kristu. Chabwino, pamwamba kwambiri, maukulu, zimphamvu, mphamvu, ulamuliro, kuti dzina lililonse limene likutchulidwa, osati mu dziko linoloka, komanso mu ilo limene lili mkudza.
And has put all things under his feet.
Ndipo waika zinthu zonse pansi pa mapazi ake, ndipo amupatsa iye kuti akhale mutu pa zinthu zonse kwa mpingo limene lili thupi lake. Tsopano ngati thupi langa lili ndi mphamvu pa zinthu zonse, ndiye chimene thupi langa lili ndi chimene ine ndili. Kodi mkulondola uko ndicho chimene ine ndili? Icho ndi chimene inu mumandidziwa nacho ine. Mkulondola uko? Chabwino, ndiye zonse zimene Mulungu anali, iye anazitsanulira mwa Yesu. Pakuti iye anali chidzalo cha Mulungu mthupi. Kulondola uko, ndipo zonse zimene Yesu anali, iye anazitsanulira mu mpingo. Zinthu izi zimene ine ndichita, inunso mudzazichita. Zinthu zonse nanunso. Ngakhale zazikulu kuposa izi, inu mudzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate. Limene lili thupi lake, chidzalo cha iye amene amadzaza zonse mu zonse. Oh, momwe ndimazikondera zimenezo. Momwe ndimazikondera zimenezo. Ine ndinali kuwerenga tsiku lina buku, limene linalembedwa zokhudza ulendo umene ine ndinapita kukatumikira mu Africa. Ndinali ndisanaliwerengepo ilo mkale lonse. Ndiangati anayamba awerengapo bukulo. Mneneli achezera Africa. Mmenemo ine ndinali kuyang'ana pa mnyamata wang'ono wa ku India. Ndiangati anaona chithunzi chimenecho. Ine ndinamuva mvangeli wina wake wakhala kupempherera odwala kwa zaka 15 kapena kuposerapo. Iye anati, ine ndinali ndisanaonepo chozizwitsa chitachitidwa mmoyo wanga. Iye anati, ine ndaonapo anthu amene anati iwo anali ndi vuto la mutu anachira. Ine ndaonapo anthu akuti iwo ali ndi vuto la mimba anachira ndi zina zotero. Koma chozizwitsa china chake chimene chinalenga ndi kupanga china chake. Ine ndinaganiza kuti mnyamata ameneyo amayenera kukhala atayima pamenepo ndipo anaona zimenezo. Mnyamata wa chindi ameneyo mwendo wake unangokula pafupifupi chonchi umodzi wa iwo. Winawo unali mwendo wabwinobwino monga mwendo wa munthu. Ndipo ngati inu mungazindikire chisapato, panali nsapato yake pafupifupi mainches 14 kapena 15 kutalika kwake monga chonchi. Iye anali ndi chimwendo chachitsulo pansi pake. Nsapato yake inakhala pamwamba pa masitepe awiri yomwe inayimapo. Iye anakwera kufika pamene ine ndinayima, iwo anamubweretsa iye pamwamba pamenepo. Iye anali ndi ndodo ziwiri, iye anatenga chisapato chachikulu chachitsulocho ndipo anachiphwanya monga choncho. Ine ndinayang'ana pa mwendo wake, iwo unali pafupifupi kukula mozungulira choncho. Tsopano anthu amenewo ndi achi Muhammadi. Achi Muhammadi, kodi inu munakumbukira la Mulungu lapitali pamene ndinakuwerengerani inu chimene mapepala anali atalemba? Ine ndili nazo izo kompano ine mwini kuchokera kwa Africa zotumizidwa kwa ine ndi wa missionary wathu obwerera mbale Strika. Apa pali cholemba cha momwe Billy Graham ananyenjerera pa izo. Ndende, iwo analola wachi Muhammadi kuwakankhira iwo munyanja. Kuto ndi chiyani, mamishonare akuchoka kumunda ndi zanchito yanji kukhala motalikabe pomwe iwo akungo kwapulidwako. Ine ndimamukonda Billy Graham, ndipo ndikuganiza iye ndi munthu wa Mulungu wopambana. Koma chomwe Billy Graham ankayenera kumulamulira nacho iye, tinene dikirani miniti. Ngati ena anthu okhuthalawa achibaptist akanamulola iye kuchita zimenezo, ine ndikukhulupirira iye akanachita izo. Ine ndikukhulupirira Billy Graham ndi munthu wa Mulungu. Koma ngati iye akanati dikirani miniti, ine ndi mtumiki wa uthenga. Inu mumakhulupirira muchipangano chakale, ndipo inu mumanena kuti Yesu sanali kalikonse koma munthu. Ine ndikukubetcherani inu pa mtsutsowo. Ine sindimakhulupirira mukumalandira zobetchera za njerekezi, ayi bwana, koma ine ndikanamubetchera iye mobwezera. Ndipo ndikanati, tiyeni inu ndi ine tibwere pamodzi. Ndine dokotala wa zauzimu. Billy Graham ndi dokotala wa zauzimu. Ndiloleni ine ndikubetchereni inu pa ichi. Ndipo mundilole ine nditsimikizire kwa inu kuti Yesu anali Khristu. Tsopano, pamene izo zifika kumachitisa uzimu, ine ndilibe mphatso zimenezo. Koma ife tili ndi abale ena amene amachita zimenezo. Tsopano, ngati inu mukufuna kuabweretsa anthu amene uko, ndilole nine ndingoita na mmodzi wa iwo, Oral Roberts, kapena wina wake amene ali ndi utumiki wa ukulu umene ungafike pamenepo. Kubwera kumeneko ndipo kenako nkuona zimene zikuchitika nkuti Chikhristu si chimene inu mukuganiza kuti icho chili. Tsopano aliyense akumvelera kuti anasiyidwa chifukwa iye anangochokapo ndikumusiya iye. Chifukwa tsopano ine sindimakhulupirira kuti mdyerekezi angakubetchere iwe. Ine ndamulavulirapo pa nkhope yake monga choncho ndikuchokapo kwa iye uko nkulondola. Koma pamene zifika pamalo akuti Bira akanakhoza kumupanga wachi Muhammad ameneyo kuti amvelere ngati udziwa ung'ono monga choncho. Iye akanakhoza kutenga Bible limenelo ndikutenga Yesaya 9:6 ndikuti kodi iye amayankhula za ndani? Kwa ife mwana wabadwa, kwa ife mwana wa mwamuna wapatsidwa. Munthu uyu anali ndani? Anali ndani uyu amene iye amayankhula za iye? Mneneri uyu anali ndani? Mesiya uyu anali ndani amene amayenera kubwera? Ndionetseni ine pamene iye anadzionetsera yekha mwa Muhamadi. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye, ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ndioneteni ine izo mwa Muhamadi. Iye analira chotani, Mulungu wanga, Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Iwo apyoza manja anga ndi mapazi anga ndi zina zotero. Ndioneteni ine mwa mawu anu omwe, chipangano chanu chomwe. Bwanji iye akanakhoza kumumenya wachi Muhamadi ameneyo moyipa kwambiri kufikira kuti iye sakanadziwa kumene iye anali uko nkulondola. Koma pamene pepala linatembenuza, chimenecho ndi chimene chinapweteka, chimene chinapangisa mtima wanga kulumpha. Pamene iyo inanena pamenepo, ngakhale Bile anachita kubweza ndipo nkubwerera mbuyo, achi Muhammad anganene bwanji kuti izo zinali zolakwika. Anati pamene mbusa William Branham ku Durban, South Africa, pazozizwitsa zopanda mafuso zotsatizana, mphamvu ya uzimu, pamene achi Muhammad 10,000 anagwa pa nkhope zawo nthawi ina ndi kupereka moyo wawo kwa Yesu Khristu, mwantheradi. Iwa akudziwa za zimenezo, achikhazikitswawo akudziwa za zimenezo. Inu musati mundiuze ine. Nthawi ina panali wina amene anabwera kwa Yesu anati, mphunzitsi, inu mukudziwa iye anali mfarisi. Anati, ife tikudziwa ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Ife tikudziwa zimenezo. Ife tikudziwa zimenezo chifukwa palibe munthu angachite zinthu zimene inu mumachita pokhapokha Mulungu atakhala ndi iye. Ife tikumvetsa. Ife tikuzidziwa zimenezo. Koma ife sitingazivomereze basi izo, mwaona, chifukwa ngati ife titero, chabwino, ife tichotsedwa kuchali chikwathu. Mwaona, ife titaya kutchuka kwathu. Ndipo chotero Yesu anati, anayamba kumuuza iye kuti akuyenera kubadwa kachiwiri. Panyamata wachi Muhammad ameneyo, pamene iye anali kuima pamenepo, chithunzi chake ndi chimenecho. Kamera singa jambule za bodza. Ndi uyo waimapo uyo, mwendo umodzi wofupika chomwecho, pafupifupi mainchesi 14 kuposa winawo. Ata ima pa nsabato ya chitsulo imeneyo. Ndinanena kwa iye, ine ndinati, iwe umayankhula Chingerezi? Ayi bwana, samathaku yankhula Chingerezi. Womasulira anati, iye samayankhula Chingerezi. Iwe wakhala chomwecho motalika bwanji? Womasulira anamufusa iye, chibadwireni, ungakhoze kuusuntha mwendo nkomwe? Ayi bwana, kodi umakhulupirira mwa Yesu Khristu? Anati, ndine wachi Muhamadi. Ine ndinati, kodi iwe umuvomereza Yesu Khristu ngati iye ati akuchize iwe? Ine ndimuvomereza Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanga, ngati iye ati andichize ine. Ngati iye angauchize iwo mwendo umenewo kukhala ngati winawo, iwe umuvomereza iye? Ine nditero, chabwino, Mulungu, kodi inu muchita chiyani? Ichi ndi chinthu chotsatira. Mafunso onse ayankhidwa. Mbale Mike, kumvelera kwake ndi kumeneko. Ine ndimadikira miniti chabe kuti ndione chimene yanga yankhule. Ine ndinayang'ana pamenepo, ndipo ine ndinaona mnyamata akupita akuyenda monga ngati mbali mwa khoma monga choncho. Ine ndinati ndiangata ayino achi Muhammad omwe muvomereze izo. Apa pali mnyamata wachi Muhammad. Tamuyanganeni iye. Muimitseni iye pamenepo. Ine ndinati inu madokotala, inu mukufuna kuyangana pa iye. Iye waima hapo. Oh, inu mukudziwa pamene inu muli ndiye. Mwaona, inu mukudziwa pomwe inu mwaima. Palibali ense, iye anali pamenepo. Ine ndinati, yenda modutsa njira iyi mwana, ndipo iwo anamupeza iye, apa iye akubwera, kucha, kucha. Ine ndinati, akuoneka ngati pafupifupi 12 inches 14 kufupika kwake, pafupifupi monga choncho. Eya, ine ndinati, koma Yesu Kristu mwana wa Mulungu akhoza kumuchiza iye. Kodi inu achi Muhammad mukhulupirira zimenezo, ndipo mumuvomereza iye ngati mpulumutsi wanu wanu, panali masauzanda amanja achikuda amenewo anakwezedwa mwamba paliponse monga choncho. Chabwino, Ambuye nthawi ija ndi ino. Ine ndinati, Atata akumwamba, ngati inu munayamba mwandiyankhapo, ndiyankheni ine tsopano. Ichi ndi chakwa ulemerero wanu, ichi ndi cha inu. Ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse mnyamata uyu. Ine ndinangomupempherera iye monga choncho. Ine ndinati, vula sabato yako. Iye anandiyangana ine moseketsa kwenikweni womasulirayo. Ine ndinati, vula sabato yako. Iye anayimasula iyo, chifukwa ine ndinali nditaona masompenya achimene chimayenera kuchitika. Iye anachotsa chinthu chimenecho, pamene iye anayitenganso iyo ndikuyenda pamenepo kubwera kwa ine, miyendo iwiri yonse ili bwinobwino ngati kuti yonseyo imene ikuyendayo ndi yatsopano. Ine ndinati, iwe ukufuna ubwerere mbuyo ndi mtsogolo. Iye anayamba kulira monga choncho, akupita mbuyo ndi mtsogolo. Iye samadziwa chota chite. Akuyenda monga choncho, iye anati, oh, ala, ala. Ine ndinati, Yesu, Yesu. Oh, oh, Yesu, Yesu. Kenako, Yesu, Yesu, monga choncho. Ine ndinati, kodi pali mafusali wonse, mafusali wonse? Julius Statscliffe. Ndiangata ama mudziwa iye, mbale Statscliffe, anabwera kuno kuchalichi, basi, wangopita ku Germany, anati, miniti chabe mbale Branham, miniti chabe, kuti abweretse wo jambula mwansanga, ine ndikhoza kujambula chitunzi chake, ine ndinati zithandize weka. Yenda apa, imitsa sabato yako apa. Iye anayima monga choncho, anajambula chitunzi cha mnyamatayo pamenepo, ali ndi miyendo yonseyo yabwinobwino basi, ndiyo ongoka monga momweyo ikanakhalira, apo panayima sabato yake yakale ndi zingwe, monga choncho, monga choncho. Ine ndinati, ndiangati ainu achi Muhammad tsopano mukumuka na Muhammad ngati neneli, ndikukhulupirira Yesu kukhala mwana wa Mulungu, ndikumulandira iye ngati mpulumutsi wanu, manja 10,000 anakwezedwa mwamba. Haleluya! Iwo sakufuna, iwo amayesetsa kuzibweza izo, chifukwa ndife oyera odzigudubuza, iwo amatichula ife, inu mwaona, basi chimodzi modzi Mulungu akuyenda. Iye akukhazikitsa mpingo wake. Iye akuchita zoposa mochuluka pamwamba pa zonse zimene ife tingachite kapena kuganiza. Iye ali basi Mulungu mokwanira usiku uno monga iye anali nthawi zonse. Chotero anzanga pang'ono, ndiloleni ndikuzeni inu china chake pakali pano. Anthu anga okondedwa ofunika. Inu kuno mudziko ili ndiyena amene ali m'maiko atepi, amene adzakhale kutsidya kwa nyanja ndi kulikonse kumene inu muli, musachite mantha. Chilichonse chili bwino. Atate Mulungu, maziko a dziko lapansi sasa nakhazikitsidwe anadziwa chilichonse chimene chikanadzachitika, chilichonse chimagwira ntchito mogwirizana. Inu mumamukonda iye, sungani mtima wanu woyera. Ndipo kumbukirani, pamene mpweya udzachoka ku moyo uno, kwa inu anthu okalamba kapena kwa inu anthu achinyamata, ndi inu amayi, pamene inu mudzaona makanda anu ang'ono, khanda lalikazi laling'ono lija limene linafa lisanakwane masiku 8 omwe kapena 5, iye adzakhala dona wang'ono wokongola pamene inu mudzamuona iye. Agogo amuna okalamba aja, analata gwa mapewa. Iwa amalephera nkomwe kuti aone kumene iwa kupita. Pamene inu mudzawaona iwa agogo akazi, iwa adzakhala mnyamata aoneka bwino. Wang'ono basi, wapafupifupi zaka 20 zakubadwa. Basi mukunyezimira kwa unyamata. Ndipo iwo adzakhala chomwecho kwa nthawi zonse. Inu mukhoza kuagwira dzanja lawo, inu mukhoza kugwirana nawo chanza. Inu mudzawakumbatira iwo, koma iwo sadzakhala mwamuna wanu. Iwo adzakhala mbale. Oh my. Iwo adzakhala wankulu woposa mwamuna wanu. Inu mukuganiza kuti inu munkawakonda iwo, ndithudi inu munkatero. Koma chimenecho chinali fileo. Dikirani mpaka inu mudzapeze agapawo. Mudikire kufikira chikondi cha uzimu chenicheni chidzakugwireni. Ndiyeno mudzaone chimene icho chili. Ichi kuno chili ngati nkhuti yakale yofuka. Izo si zabwino. Palibepo kanthu kwa icho. Chinthu chokhacho ine ndikukulangizani inu kuti muchite tsopano ndi ichi. Anga, abwenzi anga. Patsogolo pang'ono ine, kodi mungakonde kuti ine ndidzatenge mitu ina iwiri imeneyo nthawi ina, Ambuye, ine ndikuyenera kukapumula pang'ono chabe ndisanapite kuchatakwa. Tsopano ine sindingalalikire zinthu zimenezi mu misonkhano imeneyo. Mumakhala ambiri kwambiri, zikhulupiriro zambiri zosiyana-siyana. Inu mukuona, uwu ndi mpingo chabe. Mugona, ine sindingate, ine ndili ndi ufulu olalikira muno chili chonse chimene ine ndikufuna. Uyu ndikachiswanga, mwaona, ndipo ine ndikukuuzani inu. Tsopano, ine ndikukhulupirira anthu amenewo ndi opulumutsidwa. Inde bwana, ine ndithudi ndikukhulupirira zimenezo. Koma oh, ndimochuluka bwanji kuti uziyenda pamenewo kudziwa pomwe kuyendapo. Ndimochuluka motani kudziwa kungodziwa chimenewo kuchita. Inu mwaona, malomo madzandima nkumapunthwa mjira. Tieni tingoima mukuwala, ndipo tizienda mukuwala, ndikudziwa njira imene iwe walunjika. Izo nzona, Ambuye akhale nanu. Ndipo ngati aliyense wa inu, muno, sana ikidwe pamalo, inu mukhoza kusakhala kanthu koma mayi wapakhomo. Chabwino inu mukuti, mbale Branham, ine sindinachitepo chilichonse mmoyo mwanga, ine sindine mulaliki. Chabwino, mwina mwake Mulungu anakubweretsani inu kuno kuti mukasamalire banja la ana. Pa banja limenelo la ana, pakhozanso kubwera banja lina la ana, amene adzakhale mlaliki, amene adzatumize miyoyo miliyoni kwa Khristu. Inu mumayenera kuti mudzakhale kuno, inu muli pano kwa cholinga. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Chabwino, inu mukuti, zonse zimene ine ndinayamba ndachitapo ndikusalaza pamwamba pa zibuluma zakale izi, ndipo ine ndinkadzuka molawirira madzulo, ine sindimadziwa momwe ndingawapezere ananga chakudya, ine ndimayangʼana pa anthu angʼono osaukawo opanda nsapato, ine ndimakhala ndikulira, ine ndili ndi ngolo yakale, ndipo ine ndimoti mapita kutchalichi, inu musati mudandaule mʼbale, inu muzingopitirira kumukonda iye, iye ali ndi cholinga ndi inu, inu mungokhala molondola momwe inu mulili, muzingopitirira chitsogolo, mukuona? Inu mukhoza osalalikira uthenga, koma inu mukhoza kukhala gogo wa agogo awina yemwe adzachite zimenezo. Kodi inu mumadziwa kuti Mulungu anamuwerengera? Tieni tione tsopano dzina lake linali ndani? Levi, kuti anapereka chakhumi pamene iye anali mchiuno mwa Abrahamu, pamene Melikizedeki anakumana naye iye, ndi angati amadziwa zimenezo? Ndipo tieni tione, Abrahamu anabala Isaki, Isaki anabala Yakobo, Yakobo anabala Levi, amene anali atate, agogo, 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 agogo.
When he was in the loins, in the seed of his
pamene iye anali mchiuno, mumbeu ya agogo, agogo, Baibulo linamuwerengera kuti iye anapereka zakhumi kwa Melikizedeki. My, 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 mbale. Oh, ine. Bali wangono, bali bambo wangono wachingelezi, anatembenuka kumeneko usiku wina mu England, iya anati, ine ndi wokondwa kwambiri. Ine ndi wokondwa kwambiri. Inde, wokondwa kwambiri. Kudziwa kuti zimenezo ndi zona. Ndipo tsiku lina la ulemerero, ine sindi kudziwa kuti ndiliti limene tsiku limenelo liti lidzakhale. Koma ngati amene wanali masomphenya, ine sindi kunena kuti ine ndinali kuno. Kumbukirani, nthawi zonse muzikumbukira izi, ngakhala amene ali ndi matepi achite chimodzi-modzi. Kaya ine ndinali mu masomphenya, kapena ndinatengedwera kutali mu mzimu, ine sindi kudziwa. Koma izo zinali zeni-zeni basi, ngati momwe ine ndi kumugwirira mbale nevo monga choncho. Zeni-zeni basi. Ndipo ine ndi makhoza kuyang'ana ndi kuyankhula ndi anthu amenewo, ndipo pamenepo panayima mkazi wanga woyamba, iye sanafule mwamuna wanga, iye anati mbale wanga wokondedwa. Apo panayima mtsikana amene ine ndinkayenda naye zaka zapitazo. Mwina mwake ena anthu ake akhala pano, Alice Lewis wochokera ku Utica, mtsikana wabwino wokhulupirika wa Chikhristu. Anakwatiwa mochedwerapo mmoyo, ndipo anali ndi mwana wake woyamba, ndipo anamwalira pobereka. Alice Lewis. Ine ndinalowa mu nyumba ya maliro kuti ndikamuone iye. Ine ndinali nditangofika ku nyumba, ine ndinamva kuti iye wamwalira. Ine ndinayenda kutsikira kumusi uko, munali bali yese mchipindamo, ine ndinati, kodi muli mzimai muno akazi, dzina lake linali Emerke. Ndipo iye anakwatiwa ndi mnyamata wabwino wa Chikhristu. Ndipo iye anali mtsikana wabwino wa Chikhristu. Ine ndimapita ndi mtsikana ameneyo kulikonse malosi anasiyana ndi chilichonse. Ndipo basi tinali tili ana 18 usiku wa zaka 19 kulikonse Mkhristu wabwino. Sindi nkadziwa kalikonse ka iye koma Chikhristu chenicheni. Ndipo ine ndinali wochimwa koma ine ndinkaenda ndi iye. Ine ndinalowa mu ndipo mwamuna wake anali Mkhristu obadwa kachiwiri mwamuna weni weni. Ndipo ine sindi nkadziwa ine ndinali ndinadziwa kuti iye wamwalira ine ndinali nditaona mupepara. Ndipo ine ndinatsikirako, ndipo iwo anandiusa ine, ine ndinapita kumusi kumeneko kwa akuti. Ndipo ine ndinati, kodi inu muli ndaka za Emeke? Iye anati, bile, iye ali muchipinda uko. Ine ndinakalowa mmenemo, ndipo ndinayima pambali pa kasketi. Ine ndinaganiza, Alice, ine ndakhala ndili mundende za ndima zedi. Ine ndakhala pa misewu ya ndima, iwe ndi ine taendapo limodzi kututsa mmisewu ndi kumusi kuntsinje kumeneko. Pamene iwo ankakhala ndi chionetsero chakale cha ngalawa, ife tinkakhala pansi kumeneko ndi kumamvetsera kusewera kwa zeze. Mwamba ndi pansi mtinjira. Ndidona wotani yemwe iwe unali. Momwe ine ndikumuthokozera Mulungu chifukwa cha moyo wako. Pumula mlongo wanga wokondedwa, pumula mumtendere wa Mulungu. Ndipo usiku ina mumasomphenya, apo iye anabwera akuthamangira kwa ine, iye anati, mbale wanga wodala. Ndipo anadzandi kumbatira ine. Oh, mbale ndi mulongo, izo zandisintha ine. Ine sindingakhale chimodzi-modzi aponso. Izo ndi zeni-zeni kwambiri. Izo basi, izo ndi zeni-zeni basi, monga ine ndikuyang'ana pa inu. Basi zeni-zeni chomwecho. Chotero palibepo mantha. Ine ndikhoza kumwalira usiku usanathe. Ine ndikufuna ndimulere mnyamata wanga wang'ono kumbuyo uko Joseph. Ine ndikufuna ndidzamuone iye ali paguwa. Pamene ine ndikhoza kudzatenga Bible ili, pamene ine ndidzafike pa malopo mwe ine ndidzamuone Joseph ali paguwa kulalikira ngati mnyamata wang'ono wodzazidwa ndi mzimu woyera, wodzozedwa ndi mzimu wa Mulungu pa iye. Ndipo ine ndikukhulupirira iye adzakhala mneneri. Tsiku limene ine ndinamuona iye zaka 6 yasanabadwe. Inu mukukumbukira ine ndikukuuzani inu kuti iye anali akubwera. Mukukumbukira chimene ine ndinamutcha iye pamenepo pambali pa guwa, osadziwa chimene ine ndinkayankhula ndi kuadalitsana. Ine ndinati, Joseph, iwe ndi mneneri. Ndipo tsiku lina nditayima panja pa bwalo, iye anabwera kwa ine. Ndipo iye anati, adadi, kodi Yesu ali ndi dzanja ngati lanulo? Ndipo ine ndinati, chabwino, inde mwana, bwanji. Iye anati, ine ndinakhala pa njinga yanga ndi kumuyang'anira Sara, amene ndi mchemu ali wake wang'ono, kuti abwere ku nyumba kuchokera ku sukulu. Nditakhala panja apo, ine sindimamulola iye kupita kunja uko pa nsewu. Iye anali atakhala mbuyo monga chonchi. Ndipo anati, ine ndinayang'ana mwamba. Ndipo anati, pamene ine ndinatero, apo panali dzanja longa lanu litavala malaya oyera litandigwira ine. Ndipo anati, ilo linapita mwamba. Anati, kodi ilo linali dzanja la Yesu lomwe limakwera mwambalo? Ine ndinawayang'ana amake. Amayi anandiyang'ana ine. Ife tinapita kumusi uko kwa akazaudzi. Kaya akhala pati, akhala apa. Ife tinamufusitsa iye mafuso, mbuyo ndi mtsogolo, ndi mwanjira ili yonse momwe ife tikananthera, iwo anali masomphenya. Iye anaona izo. Pamene ine ndidzakhoze kudzaona nthawi ya Joseph wang'ono atayimirira, ine ndikuyembekeza ndidzakhala moyo mpaka ndidzamuone yakukwatira ngati Yesu achedwa. Ndipo ndine bambo okalamba, tsitsi la imvi likulendewera kuzungulira pakhosi panga apa. Ine ndatumiza, ine ndikufuna kutumiza miyoyo 2-3 miliyoni kwa Khristu ngati ine ndingathe kutero. Ndi cholinga changa kuti ndikalalikire uthenga ku ngodya iliyonse ya dziko lapansi. Inde Bwana, chotero ndithandizeni ine Mulungu. Ine ndichita zimenezo. Chotero pamene ine ndidzakhoze kuiona nthawi imeneyo ikufika, mbale Mike. Ine ndimayang'ana pa nthawi imeneyo, mama Meda, ine ndimamutcha iye wokondedwa wanga. Mukuona iye ali, ife tikukalamba. Kuona tsitsi lake likuchita imvi, ndikumati ona ife tikupita tikuzimirira. Rebecca, ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha Rebecca. Mphunzitsi wake wa zimwenyemwenye amandiuza ine usiku ina, anati, mayi, ngati yanga pitirize zimenezo, mbale Branham. Anati, nzovuta kufotokoza zomwe yadzachite. Mwaona, kumapitirira ndi zimwenyemwenye. Ine ndikufuna iye, ndipo ine ndikufuna Sara palimba, Becky pa piano, ine ndikufuna Joseph pa guwa. Pamene ine ndidzaone zimenezo zitachitika, ndipo ine ndi mama tikhoza kumadza ndimira mkati, ine ndili pa ndodo yanga yakale usiku ina, kumabwera chotsika ndi nsewu, ndipo ine ndikhoza kudzayang'ana mmenemo, ndikumuona mnyamata wanga atayima pamenepo, atadzozedwa ndi mzimu woyera, akulalikira uthenga omwewu. Ine ndikufuna ndidzatenge bukhu lakale ili, ndikuti, mwana, ndili apa, ilo ndilako. Iwe uime ndilo, iwe usati udzanyengerere pa mawa amodzi, iwe uime molondola ndilo wokondedwa. Iwe usati, iwe usadzasamale, ine sindisamala ndani akutsutsana nawe, ndani akutsu, Mulungu adzakhala ndiwe. Iwe ulalikire mawali wonse momwe iwo analembedwera mmenemo. Ndipo adadi adzakakuona iwe kutsidya kwa ntsinje. Ine ndikukhumba ndidzafikire ndikudzamutenga iye mmikono mwanga, mkazi wanga ndikudzaoloka Yorodani. Kufikira nthawi imeneyo Mulungu ndilole ine ndikhalebe kumunda wokhulupirika mundilole ine sindikusamala mtengo wake ndi chiyani kapena mochuluka bwanji zomwe ine ndikuchita kapena ichi icho kapena chinacho mundilole ine ndikhale wokhulupirika ndi woona kumawa Mulungu wa moyo kuti pamene tsiku limenelo lidzafika ndipo ine nkudzaolokera kumeneko ndipo ine nkudzayangana modutsa ndikuti ndi zimenezo tu o mzanga ofunika mbale wanga ofunika mulongo wanga ofunika mlaliki wachichepele lowa munda kala wokangalika inu nonse alalika achichepele ndi zinthu musati mungokhala mozungulira musati mungokhala ndikusachita kalikonse pitani kunja uko ndikukapindula miyoyo mukachite china chake pitani ziyendani musati muyime mlaliki wachichepele pamenepo Mulungu adalitse mtima wako iye akundikumbutsa ine zapamene ine ndinali wapafupifupi usinkhu umenewo ine ndikuganiza ndipo mwina make wochepelako pang'ono kuposa iyeyo ine ndinali wapafupifupi usinkhu wa zaka 20 chakuti zakubadwa pamene ine ndinayika mwala wapangodya pamenepo ine ndikukumbukira ine ndinkavala khoti la bulu ndi bulugu loyera ndipo ndinayima pamenepo ndipo ndinayika mwala wapangodya umenewo pafupifupi zaka 31 zapitazo mukuona usinkhu omwe ine ndinali mnyamata chabe nditangoyima pamenepo ndikuyika mwala wapangodya umenewo ine sindinanyengererepo pamawa amodzi ine ndawasunga iwo ndendende basi momwe ine ndinayikira mwala wapangodya umenewo kumwambako kuli umboni wanga utayikidwa kumeneko pamene ine ndinawulemba iwo pa tsamba la baibulo ndipo ndinali ng'amba ilo ndikuliyika ilo pamwala wapangodya umenewo ndipo iwo ukadali pamenepo ndipo mulole izo zilembedwe pamasamba amawa mulungu amuyaya kumwamba ndiloleni ndime moona mpaka kumapeto tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano miniti chabe kwa pemphero potsekera usiku uno kutseka kwa izi mutu umodzi zomwe sizili zolungamitsidwa inu mukuyenera kukhala ndi winawo ndimomwe iye akupitirira chitsogolo ndi kukawika mpingo pamalo ake ine ndidzazipereka izo kwa inu nthawi ina mulungu akalola ine ndikuyenera ndikapumule pang'ono tsopano ndisanapite kuchatakwa uko kumsonkhano wina waukulu kenako ine ndikawoloka kumeneko kuchoka kumeneko kupita ku Oklahoma kuchoka kumeneko kupita ku Klamath Falls kenako kuchoka ku Klamath Falls kupita musi ku California mpaka ku Yakima ine sindibwereranso mpaka August akubwerayu pa 15 koma tayang'anani ndiloleni ine ndikufuseni inu china chake ngati china chake chingakuchitikireni inu kapena ine nthawi imeneyo isanafike ngati ine ndingawoloke mtsinje kupita ku dziko limenelo kapena ngati inu mungawoloke isanafike nthawi imeneyo kupita ku dziko limenelo kodi mukumvelera chitsimikizo siku uno chakuti ife tidzakakumana kumeneko kumalo ameneyo ngati inu mukutero kwezani dzanja lanu munene ine ndikumvelera chitsimikizo mu mtima mwanga mulungu adalitse mtima wanu mulungu akudalitseni ngati alipo wina pano yemwe sakumvelera chitsimikizo kuti iwo akakhala kumenepo ndipo angakonde kunena kuti ndikumbukireni ine mbale Branham kuti ine ndikhale nacho chitsimikizo kwezani mmwamba dzanja lanu ine ndikufuna ndikakhale kumeneko inenso mulungu akudalitseni inu dona mulungu akudalitseni inu
Our Heavenly Father,
Atate athu akumwamba ife tikubweretsa kwa inu usiku uno osonkhanawa dzanja lililonse monga momwe ine ndikudziwira linali mmwamba onse koma munthu mmodzi moyo wina wofunika wakhala kumbuyo uko ali ndi nkhawa pang'ono kuti kodi iwo awolokera ku dzikolo kumene kuli chikondi chokwanira chenicheni cha umulungu mu mtima mwawo mu mtima mwa mkazi wofunika ameneyo kuti kodi iye angapite ku dziko limenelo ngati yangamwalire usiku uno izo zingakokere moyo wake wa nkhawa kukalowa mu dziko lolonjezedwa la mulungu Atate kumwamba monga ine ndayimirira pano pa guwa ili ndipo ndalalikira ndipo ndatuluka thukuta ndikulira ndikupempha ndikuchonderera ndiloleni ine ndikufuseni inu kamodzinso ambuye mundilole ine ndikufuseni chifukwa cha mulongo wanga kumbuyo uko Mulungu muike mkati mwa mtima wake usiku uno chikondi cha umulungu chimenecho mzimu woyera umenewo wa mulungu mtendele umenewo umene umadutsa kumvetsetsa konse kuti iye akalandire mzimu wanu kusindikizidwira kutali ndi mzimu woyera kufikira tsiku limenelo ine ndikufuna ndidzakamuone iye ambuye pamene ife tidzawoloke mlathu ngati iwo uli wanga ngati iwo uli mwayi wanga kuti ndiwoloke ngati icho chimene inu munandionetsa ine chili chenicheni ndipo ine ndidzawoloka kumeneko ine ndikufuna ndidzakakumane naye iye kumeneko ndikukamuona iye akuthamanga ndikudzandigwira ine pa dzanja ndikunena mʼbale wanga wofunika unali usiku uja umene china chake chinandiwuza ine kuti ndikweze dzanja langa mmwamba pamene inu muna maliza kulalikira pa buku la Efeso. Ine ndinakweza mwamba dzanja langa, ndipo china chake chinachitika kwa ine sitataizo. Ndine ndili kuno, ndine wang'ono tsopano kwa nthawi zonse. Mulungu perekani izo kwa ofunikayo. Awa amene akweza manja awo kuti iwo asindikizidwa ndi mzimu woyera. Mzimu wa Mulungu uli pa iwo. Ndipo iwo alandira mzimu woyera, iwo asindikizidwa ndi chikondi cha Mulungu chimenecho mmitima mwawo. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha iwo. Pozindikira Atate kuti kunja uko mudziko matepi awa adzapitako. Ma microphone ambiri ayikidwa pa guwa lino zomwe zikusonyeza kuti matepi akupangidwa akutembenusidwa kumbuyo uko. Liwu likhala likupita mmadera osiyana-siyana kututsa mdziko, kuzungulira mdziko, mafuko osiyana-siyana 20 kapena sata adzamva zimenezo. Ine ndikumupempherera munthu aliyense amene akamve tepi iyi. Amene alibe chiyembekezo chimenecho cha moyo wa muyaya. Amene alibe ubatizo wa mzimu woyera. Mulole iwo ukabwere ku mitima yawo mokoma. Perekani izi Ambuye. Ndipo mulole ine ngati ine sindidzawaonanso iwo mu moyo uno. Pamene ine ndidzawoloka kupita ku dziko limenelo. Mulole iwo adzathamange ndikudzandigwira ine, ndipo ine ndikudzawagwira iwo, ndipo iwo ife ndikufuula mbale wofunika kwa wina ndi nzake. Ndikuti ine ndinamva tepi yanu pa Efeso. Momwe Mulungu anatikonzeratu ife ku moyo wa muyaya. Ndipo panali pa tepi imeneyo pamene ine ndinalandira liwu la Mulungu, ndipo ndinasindikizidwa ndi mzimu woyera kulowa mu ufumu wa Mulungu. Perekaniza Atate. Achiritseni onse amene akudwala ndi osautsika. Titengereni ulemerero kwa inu mwini, pakuti ife tikupereka zonse izi kwa inu mukuyesetsa konse mu dzina la Yesu mwana wanu. Amen. Kodi alipo wina muno ye mwakudwala ndipo akufuna manja ikidwe pa iye kuti apempheleredwe. Kodi inu mungakweze manja anu?
All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us?
Chabwino. Kodi inu mungaende mwakachete-chete tsopano wakuguwa pompano ndikudzayima mphindi chabe pamene mbale Neville akubwera ndi ake. Oh, izi zikuoneka ngati kupempherera odwala. Basi zikungoneka ngati kutsikira kumene inu mukudziwa pomwe mwayima ndende. Mulungu akudziwa zonse za izi. Pamene ine ndimva nyimbo imeneyo, kumbukirani ngati inu mudzakhale moyo ine ndikamadzapita, mudzandimbire ine iyi. Kungokhulupirira. Kumbukirani ine sindinafe, ine sikuti ndidzakhala kutali kwambiri ndi inu kuti sindimadzamvetsera kwa iyo. Ine sindingathe kufa, Yesu anandipatsa ine moyo wa muyaya, adzandiukitsa ine pa tsiku lotsiriza. Ine ndidzakuonani inu, ndipo ngati inu mudzapita, ine ndidzakhulupirira chinthu chomwecho kwa inu. Ine ndikukhulupirira ife tidzaonana wina ndi nzake kenanso. Kumuona dona wofunika uyu wayima apa ndi tsitsi la imvi, inu ndi mkhrisitu wodzazidwa ndi mzimu wake, mukudikirira iye akubwera. Mutango ima kunja uko kudikirira ngalawa kuti ibwere pamenepo. Amen. O Mulungu.